ukuze uzuko lwenkosi lube nokuziswa phezu kwethu namhlanje ngolungiselelo lwelizwi. Kwaye iyi le veki iphelileyo mahlobo luthile bendiphantsi kwemozulu kancinci, hayi ngokuchanekileyo ukuthi phantsi kwemozulu, ibiluvavanyo ebekufanele ndiluthabathe iimvavanyo zasenyameni. Kwaye oko kuvileyo okokuba bendisesibhedlela kungokuba bendiye phaya ukuze kungayi kufuneka ndibuyele emva naphambili ukunqumla umlambo. Uthabatha uvavanyo lwe-x-ray lwethumbu elingasentla novavanyo lwe-x-ray lwethumbu elingasezantsi, kwaye nyanzelekile bayenze qho kwimizuzu embalwa kufanele babuye baze benze i-x-ray kwakhona. Kodwa kufanele sizithabathe ukuba senza ubumishinari baphesheya kweelwandle qho kwiinyanga ezintandathu. Umzalwane uRoberts kunye nabo ndiyacinga bafumana ezabo qho kwiinyanga ezintandathu, kodwa andikhange ndibe nayo kwiminyaka emine. Ingxaki de andiyithandi la castor oil, leyo kuphela kwento, kwaye bathi akukho nto ingenye abanokuyinikeza endaweni yayo. Ke mna ndigula kakhulu xa bendinika laa nto. Ndiyazi ndimxelele kwibali lobomi bam indlela laa nto endenza ndigule kangako, kwaye ndikuthile ndiyokuthabatha into. Kwaye nditshilo ugqirha ongumhlobo wam olunge kakhulu ukuba ingaba akukho nto ingenye, kwaye wathi andicingi njalo zalwane uBrenner. Xa ela nenekazi lingena phaya likhangeleka njalo, mhlawumbi ndiyabaxa, kodwa ikhangeleka ingangelitha yaye andizange ndiyibone engako, kwaye ndibambe nje impumlo yam ndikhonyuluka, kodwa ekugqibeleni ndakwazi ukuyithoba. Kodwa ngoku kulo lonke uvavanyo nako konke kugqithile, ndifuna ukubulela iNkosi ngoxilongo olugqibeleleyo. Ndiphumelele 100% ndingaya naphi na ehlabathini endifuna ukuya khona. Ndibabuzile oogqirha bona abo ibisisithathu sabona bangoochwepheshe ukuba ndiyaqikelela eLouisville, kwaye ndibabuzile ndathi ingaba ndilishumi leepesenti ukukhubazeka. Wathi akuyiyo nentwana encinci ukukhubazeka. Wathi ukwimpilo egqibeleleyo yonke indlela. Kwaye ndinombulelo kakhulu kuThixo, ubani omnye enokusuka kuye kuphela uba wethu wasezulwini yabona yokuba ngalaa ndlela. Kwaye wathi eyakho yonke imijelo yakho iyabonisa ngaphakathi phaya, wena usemtsha. Wathi iiseli zegazi lakho azikaqalisi nokuqalisa ukwaphuka okanye nantoni na. Wathi ukwimeko elungileyo kakhulu mzalwane uBrenner. Ndaze ndathi kulungile, ndivuya kakhulu, kwaye ndibe nenyhweba yokuthetha yokungqina kuye wonke umongikazi kwesaa sibhedlele nakuye wonke ugqirha ngobukumkani bukaThixo. Kwaye omnye ugqirha othile ndiyacinga ufanele abe ulapha ngale ntsasa, kwaye ndiyavuya ukwazi ukuba kusekho amadoda alungileyo kweli hlabathi, amadoda enene, amadoda aya kundithabatha iintsuku ezintlanu andifake kuvavanyo lomzimba, nto leyo enokuxabisa amabini okanye amathathu amakhulu eedola ngalo ngalunye xa ndagqibayo. Bathi ngumnikelo wethu kumsebenzi wenkosi owenzayo. Yabona, ehe, hayi kwa. Bathi kutheni usihlaza ukusibuza kwa ukusibuza ukuba uyasityala, but nje imithandazo yakho ngathi. Kwaye ngaphakathi bathi sifumana nje yemvakalelo esingenako ukuyiqonda. Ndaze ndathi thina ayikhangeleki iyi. Wathi ngaphandle akunakuphakuzela okanye ukuphazamiseka, kodwa wathi ngaphakathi kukho imvakalelo esingenako ukuyiqonda. Ndathi ukuba nje niyakuhlala phantsi apha ithutyana ndiya kunixelela. Ndaze ndaqhubekeka ukuthetha malunga nemibono. Yayilelinye ithafa kubo, babengazi kwanto ngalo. Ndabaxelela malunga neBhayibhile, emva koko ndabaxelela ngombono eyayisandula nje ukundinika wona iNkosi ngenye imini, kwaye bantywizisa njengeentsana nje ukuhlala phaya kunye nokuntywizisa. Kwaye ndabona ndathi ndiyathemba ukuba andindithathi njengowenkolo osisiphambusi okanye enye wathi hayi tu zalwane ubrena ndiyakukholelwa oko ngentliziyo yam yonke wathi kodwa nje into enye endifuna ukuyitsho akuyi sikolweni ukufunda ezo zinto wathi ndiyakholwa zisuka kuthixo usomandla kwaye yayingabathathu bababalaseleyo oogqirha eLouisville abangcono abanabo kwaye ke ndandivuya kakhulu ngako okuya kwaye nokwazi ukuba mhlawumbi inkosi indenze ndityale imbewu ethile khona phaya. Umongikazi ngamnye ndathetha nabo bona ngenye intsasa ekuphumeni kwigumbi le-x-ray ngathi ndajonga kulusizana umfazi omdala wayegula kakhulu kwaye ndaqhubekeka ndisehla de ndafika kuye ndacinga makube wayesifa. Ndaze ndathi ndifuna ukubuza umbuzo dade. Wathi ewe mhlekazi dade ingaba ungumKristu kwaye wathi ndingowebandla elithile. Ndaze ndathi funa nje ukwenza oku kube nokucaca kancinci dade ndifuna ukwazi ungumKristu ngenene umKristu okokuba ukuba unokuwelela ngaphaya kolu lwandle lobomi uye kwelinye ilizwe ingaba uyamthanda yena dade ingaba uyakusindiswa ngenene. Waze wathi ewe mhlekazi ndiyakusindisa. Ndaza ndathi uThixo asikelele intliziyo yakho ngoko akukhathaliseki yeyiphi indlela umoya obhudlela kuyo ulunge konke ngoko oko nje ihamba ngolwa hlobo kwaye ukuba nje siyafika kukho abaninzi abantu abalungileyo abashiyekileyo ehlabathini ngoku namhlanje ndiye ndangena nombono endiya kuthi ndinixelele wona kamva kungekudala kwaye ndingathanda ukuthetha ukuqala kwelinye lelizwi kuba ndiyakholwa ukuba ilizwi liyimfuneko kakhulu okona kuyimfuneko ngoku kwaye ndiyavuya ukubona uCharlie Cox kunye nomzalwana umhlobo wam bemile phaya kunye zalwane andinakho ukucinga Jeffries andinakho ukucinga igama lakhe abaninzi benu abanye abalungileyo abazalwane abasuka eGeorgia abasuka kwindawo ezahlukileyo zelizwe umhlobo wam omdala uBill ehleli apha ndiyakholwa nguye ngale ntsasa kwaye abaninzi kunye nomzalwana osuka eGeorgia phaya abantu abandinikele suti niyazi yona yeyona yenye yezona zingcono isuti endakhe ndazinxiba ukuziva ngokuvakalelwa nje kamani nene kakuhle kakhulu kwaye nithetha lukhulu kum xa ndinixelela okwenzekileyo kwezi ntsuku zigqithileyo zimbalwa kum niyakubona kutheni ndicinga kuthetha lukhulu kum ngoku ndiyakholwa ukuba inkosi iyathanda ndifuna ukucinezela udabi nzima kunokuba bekunjalo ngaphambili ebomini bam kuba ndifumanisile ngoku iyikakade ndingafa namhlanje oko kukuthi akuyazi uhlolo ngoomashini lwentliziyo yam kunye nayo yonke into ishumi elinesithandathu iindidi ezahlukeneyo zee-x-rays ehe ukuba sempilweni ngokupheleleyo kubonisa ukuba ndandikwiosempilweni eqhelekileyo njengaye nawuphi umntu onakuba njalo umntu emhlabeni ke ndinombulelo ngako oko kodwa zonke izinto ku nako konke okuya kwaye njengoko ndinombulelo nokoneliseka kuThixo oko endikuko okokuba ndiyakholwa yena usandigcine enkonzweni yakhe ibe ngekuko oko athe yena wandibonisa nje kancikane phambi kokuya ndiyabona nje kwandenza ndavuya kakhulu ngoku ndiyacinga ngobusuku kulungile konke kuni owethu owethu olungileyo umzalwane yileyo ndoda engacingeli isiqu sayo ngumzalwane uNeville kwaye ukuba nabani kuni ebelapha kwicawe edlulileyo waze weva lowa ummangalisayo umyalezo athe wawuzisa kwigutyana le-oli ubungophandle omnye weyona igqwesileyo umyalezo endakhe ndawuva ngulowo umzalwane uNeville awuzisileyo ngomoya oyingcwele kwicawe edlulileyo kulo mncinane umhlambi wezimvu athe uThixo wawuhlanganisa kuye kwaye ukuba iyakube iyelungileyo ikholiseka enkosini kunye nakumzalwane uNeville kunye nakulo ibandla ndifuna ukuthetha kwakhona ngobu busuku ndize ndiqalise uthotho lwe yithi ngomvulo ebusuku ndithetha ngecawe ebusuku nangolwesithathu ebusuku nangecawa elandelayo uthodo oko koko ndikufundisisayo bendingayi kufuneka ndihlale ngaphaya phaya esibhedlela kodwa bebelunge kakhulu kum bandinika igumbi amalunga nesahlulo sesithathu sexabiso aze ke nje ndathabatha iibhayibhile zam iincwadi zam kwaye ndajika yaphakama amantla ibhedi aze ndachopha phezulu phaya ndafumana zonke iibhayibhile zam kunye nezinto zileli phaya kwaye ndaye ndaba nexesha ngenene ndade lazisa lacastor oil phakathi phaya ixesha lam elimnandi phela kanye phaya ndandiphelile ngoko kodwa mzalwane ubed ndandigula nganeyo laa nto andinakumelana nayo kwaye kodwa ndandinexesha elimnandi phezulu kwezokuqala ezintathu okanye ezine iintsuku ndandinexesha elimnandi kwaye ndandifundisisa kwincwadi yabaseefeso okwakuhlala ngokuhlangeneyo kwebandla kwaye ndiyacinga yinto entle kwaye ukuba nina ukuba unalo ibandla oya kulo qhubekekeka kwaye ume endaweni yakho yomsebenzi kodwa ukuba akunalo ibandla kwaye unokuthanda ukubuya obu busuku nangobusuku bangolwesithathu nobusuku bangecawe ndingathanda ukuthabatha ngobu busuku incwadi yokuqala yamaefes kuze ngobusuku bangolwesithathu isahluko sesibini samaefes kwaye kwicawe elandelayo isahluko sesithathu samaefes ukubeka ibandla kulungelelwano ndiyayazi into endithetha ngayo kubekwa ngokusendaweni kwaye ndiyacinga ukunyukela kokwakhiwa kwibani andithetha nje oku kwabeza kunquba kaBrenham kwaye ukuba nabaphi benu bazalwana abathandekayo ndiyazi abanye benu ndiyacinga banemihlangano owethu omncinci umzalwana uphezulu eSellersburg kunye nabohlukileyo banemihlangano ngoku jonga yona leyo yimihlangano yemvuselelo yani kuyo bazizicaka zikaKristu amadoda asematha amileyo ethubeni athe aphuma xa kwanelabo ibandla laphika inyaniso kunye nezinto ezifana nokuya baphuma bemka kulo waze uThixo wababizela kulungiselela ewe mhlekazi ndiyayihlonipha indoda andinakho nokucinga igama lendoda kodwa ngumfo osemtsha olungileyo omhle ukujongeka umfo kunye nothandekayo umfazi nabantwana kwaye umzalwane uJuni Jackson ebenethile imihlangano ezantsi apha osesinye esimangalisayo esigwesileyo isithaba sobabalo lukaThixo kwaye xa benemvuselelo emabandleni enu yani kanye kuzo ukuba zezeni leyo yinto yokwenziwa kuba aniyazi isenokuba ngumoni ozayo esibhukweni kwaye unokuphenjelela ekubeni ukhokelela laa mntu kuKristu nto leyo eyakuba ngumvuzo wakho omkhulu ngaphaya kwelinye icala oku nje ukufundisa kunye nokubeka ibandla kulungelelwano apha emnqubeni ukunceda njengoko siqhubeka ngo andizanga nayo iwothi yam ke umntu othile uya kufuneka andijongele udok sele ndibonisile unayo ke mzalwane wam ke ngoku akuyi kundihlawulisa kangako ngayo kulungile ngoku konke oko kulungile ngoku andikholelwa ukuba into ilungile into yokuqala ke ngoku ingaba uye wenza njalo ngoku oku olu siba lwewotshi luhambele nje phezulu ngcono kakhulu ngoko toko uthi ugcine iipeni ezilishumi kusuku lokuzalwa kwakhe ukundenza ndizive ngcono kuba kukho ezimbini okanye ezintathu phakathi kwakhe nam ke ningabona apho ndikhoyo ezantsi endleleni kodwa oko akukhathaliseki nantwana kum ngoku andiyi kuthetha thuba lide ngoku ukuba kukho ongaziwayo emasangweni ethu ngokuqinisekileyo sifuna ukukwamkela ngeentliziyo zethu zonke wamkeleke kakhulu apha kulo umncinci umnquba asinako okungako kwesakhiwo ikwinkqubo ngoku yokusakhela hayi indawo enkulu kodwa nje lena nje iyadilika kwaye siza kuzama ukuzakhela elihle elincinci elihlalisa kamnandi ibandla apha kwamsinya nje inkosi iyakusivumela ukuba siyenze kwaye abaninzi benu nonke benza iinzame ngokubhekiselele koko kwaye ngokuqinisekileyo siya kuncoma oko ngoku Ndifuna nikhile kunye nam ngale ntsasa ekufundeni uSamuweli wokuqala isahluko sesibhozo. Size siqalise malunga no masiqalise malunga nomqolo weshumi elinethoba imiqolo yeshumi elinethoba namashumi abini mhlawumbi nje isiqendwana esincinci ukwenzela umqolo kwaye ngoku njengoko niyifumana kwaye ngaphambi kokuba siya kuyifunda uzemva koko sifuna ukuya emthandazweni kwaye ingaba kungabakho naziphi izicelo ngale ntsasa uze uthi ndikhumbule nje mna kumhlangano wethu wokugqibela iveki ezimbini ezigqithileyo okanye ezintathu xa ndandinomhlangano wathi thina kakade ngeli xa nisatyhilayo umhlangano uqalisa eChautauqua owesithandathu ngoku silindele ixesha elimnandi eMiddletown, Ohio. Nina baneeholide ezizayo mzani kwaye iinkampu enkulu kanye emlanjeni apho thina bonke ukushumayela enathe nakuva bayehla benyuka umlambo abashumayela qho ngentsasa yonke imini nobusuku ke bonke bayahlangana imihlaba emikhulu yenkampu mkhulu kakhulu kune-Silver Hills amaxesha amaninzi kwaye ngoko indawo enkulu phaya apho sinokubeka phakathi kwesibhozo neshumi lamawaka abantu kwaye isoloko igcwele siba nexesha elimnandi e-Ohio kwaye umdala umzalwane uKhida ebendiye kumthandazela ngenye intsasa nonke niya kundikhumbula ndinixelela iveki ezintathu ezidlulileyo ugqirha wamnika amashumi amabini anesine eeyure ukuphila uphakamile kwaye uyahamba-hamba ucaphule isibhalo ingoma angenakho ukuyicula kwaye xa ndaya ndangena ndaze ndajonga kuye ngenye intsasa kwaye esasikhafu esibhitelayo ndimke apha malunga nesithathu okanye esine seeyure phambi kwemini uze ndibe nokufika kuye bathi uyakufa ngala mini umhlaza kwidlala lobudoda kwaye olungileyo obalulekileyo omncinci omdala umfazi wayehlambela iisenti ezingamashumi amahlanu ngemini oko uphambi kosikusa ude kube semva kobusuku ukwenzela amashumi amahlanu eesenti ukugcina umyeni wakhe entsimini njengomshumayeli washumayela imvuselelo yeveki ezimbini waza wathabatha umnikelo wafumana iisenti ezingamashumi asibhozo kodwa ndibabonile behleli phaya ngenye intsasa zona zozibini ezincinci izibini ezindala sibini esincinci igqeba behleli phaya kwaye esincinci isikhafu sakhe phezu kwamaxa kwaye omnye wababhuqulwa bakhe amashumi asithoba anesibini eminyaka ubudala njengokrelekrele nohlakaniphileyo kwaye umpentekoste kundoqo kwaye ehleli phaya niyazi ndaze ndathi niyayazi into nini abantu badala enihlelele yona ngaphandle apho nilindele nje umkhombe ufike yiloo nto kuphela umsebenzi wabo konke abathe bakuzuza injongo abathe bayizuza kwaye bakulungele ngoku ukuya kumvuzo wabo ndaze ndathi kumzalwane uShef okuya kumzalwane uKitson uKid ngala ntsasa uza kuba kumhlangano waseChautauqua unditsalele umnxeba izolo wathi mna ndiya kuba phaya mzalwane uBrenham kuhle nje eninzi intlangano kulungiselelo lwam olutsha olungenayo umzalwane umzalwane wombhaptisi emile apha intombi yakhe efikisayo yabe iluhlobo oluneenkani kancinci ndaze ndamxelela ndikunika intombi yakho ukwenzela inkosi uyesu ngenye intsasa kwaye xa wagodukayo isindisile kwaye omnye apha ngale ntsasa kuba abhaptizwe kunye nokuqhubekeka kwaye indoda umnumzana usothman isihlobo sam esisuka ecanada uninazala ekwimeko yokufa ndathi ndiya kumfumana unyokozala wakho xa ufika phaya ephilile esiya ekuphileni kulungile leyo nje yindlela eyayiyo kwaye nje abantu bayeza nje likubuntsana balo ngoku ndiyashukuma kodwa silindele okungaphezulu nokuninzi ngaphezu kwakho konke sikwezingcolileyo nezokugqibela iintsuku kodwa iiyure ezizukileyo ngoku ingaba ninazo iibhayibhile zenu ukwenzela ukufunda sahluko sesibhozo sikaSamuweli kwaye endimthembisile uJean uhlala emva phaya ushicilela konke oku esisaqalisa nje ukwenza njalo emhlanganweni wethu kodwa ke abantu zange bavume ukuthobela ilizwi likaSamuweli bathi hayi kodwa inene masibe nokumkani phezu kwethu ukuze thina sibe nje isizwe zonke izizwe nokokuba ukumkani wethu asilawule aphume phambi kwethu alwe amadabi ethu. Waweva uSamueli onke lamazwi abantu waze wawathetha ezindlebeni zikaYehova. Wathi uYehova kuSamueli, liphulaphule ilizwi labo ubenzele ukumkani. Wathi uSamueli kumadoda kaIsrayeli, hambani niye elowo emzini wakhe.
If I should try to choose from this
Goku, ukuba ndingazama ukuthetha okusuka koku ngalentsasa oko ndiya kukubiza isiqendwana ukwenzela imizuzu embalwa elandelayo, ndingathanda ukuthetha isiqendwana so ukumkani owaliweyo.
It was a time that is in all times.
Yayilixesha elathi njengawo onke amaxesha okokuba abantu abazange bamfuna uThixo ukuba abakhokhele. Bafuna indlela eyeyabo yenkokhelo. Kwaye eli bali ngalentsasa wayeqanisiya emakhayeni enu kuyakulunga kuni ukuba niyifunde yonke.
It was during the time of the
Yabe ilixesha lwemihla kaSamueli, indoda kaThixo, umprofeti, kwaye waye eyindoda elilungisa, enesidima, ebekekileyo, enyanisekileyo nethembekileyo ebantwini, zange ibakhohlise nokubaxelela kwanto kuphela othe tye itsho iNkosi.
But the people had come to a place where they wanted to
Kodwa abantu babefike kwindawo apho babefune ukuyiguqula lenkqubo. Babejonge phezu kwamaFilisti, namaAmaleki, Amori, amaHiti kunye nezinye izizwe zehlabathi. Kwaye babebonile ukuba zazineekumkani ezazizilawula nezazizongamela kwaye zizikhokhela zisilwa namadabi azo nanjalo njalo. Kwaye oku kwabonakala ukuba Israyeli wafuna ukuzifanekisa njengaba kumkani nanjengaba bantu, kodwa zange kube yiyo nakwesiphi isigaba injongo kaThixo yokuba abantu bakhe ukuba benze ngokufanayo nabantu behlabathi okanye bonganyelwe okanye balawulwe njengabantu behlabathi. Abantu bakaThixo, njengoko kwasoloko kunjalo, babanga ngabangaqhelekanga abantu abohlukileyo, abantu ababiziweyo bakhutshwa, abohluliweyo kwaye ngokukonke bohlukile kwizenzo zabo, kwiindlela zabo, kuhlobo lwabo lokuphila kunoko abantu behlabathi babekuko. Umdla wabo ezintweni kunye nako konke ukwenziwa kwabo kwakukuko kwabe kusoloko kuchasene kwizinto abathi abantu behlabathi bayinqwenela.
The people of Israel came to Samuel and said, "Bathi,
ngoku uyaguga kwaye oonyana bakho abahambi ngendlela yakho, ngokuba babenganyanisekanga njengoSamuel, babengabanyotywa nabathabathi mali."
And they said, "Samuel, your boys is not like you, so
Baza bathi, "Samuel, amakhwenkwe akho akafani nawe. Ke sifuna wena uhambe uyokusifunela ukumkani uze umthambise usenze abantu njengabo bonke abantu behlabathi." Kwaye uSamuel wazama ukubaxelela ukuba oko kwakungayi kusebenza. Wathi, "Ukuba niyakwenza oko, into yokuqala eniyaziyo, niyakufumanisa ukuba uya kubiza bonke oonyana benu emakhayeni enu aze abenze amajoni ukuba babaleke phambi kwenqwelo yakhe yokulwa kwaye bathwale izixhobo nemikhonto. Hayi kuphela oko, kodwa uyakubiza iintombi zenu ukuba zibe ngababhaki bezonka aze azithabathe kuni ukuba zondle umkhosi. Kwaye wathi, ngaphandleni kwako konke okuya, uyakuthabatha inxalenye yerhafu kuni yeenkozo zenu kunye nayo yonke ingeniso yenu. Uyakurhafisa konke okuya ukwenzela amatyala athile karhulumente nanjalo njalo ekuya kufuneka ahlawulwe. Wathi, ndicinga nina nonke ngokuhlangeneyo nenza impazamo. Kodwa xa bathi abantu, kodwa sisafuna ukuba njengabo bonke abantu. Kukho into ethile malunga namadoda nabafazi abathi bafune ukufana omnye nomnye. Kwaye kuye kwabakho kuphela indoda enye eyakhe yaphila emhlabeni eyayingumzekelo wethu. Kwaye yiyo leyo eyasifelayo thina sonke, inkosi nomsindisi wethu uYesu Kristu. Wayengumzekelo ogqibeleleyo woko kufanele sibe kuko soloko esemcimbini kayise, kwaye esenza oko kulungileyo. Kwaye akukhathaliseki kukangakanani uSamuweli wazamayo ukubacenga abantu ukuqhubekeka balandela emva kwakhe imini nobusuku, sifuna ukumkama, sifuna indoda, sifuna indoda esinokuthi lona ngumkhokeli wethu. Kwaye oko akuzange kube intando kaThixo, akuzange kube intando kaThixo okanye kungasokuze kube intando kaThixo okokuba umntu alawule phezu komnye. UThixo ulawula phezu komntu. UThixo ngumlawuli wethu, ukumkani wethu. Kwaye iyenkulu enkulu ingozi yanamhlanje ngokuba umntu ukukhangeleka enalaa mbono inye, abakhangeleki benako ukukuqonda ukuba uThixo usalawula umntu endaweni yokuba umntu elawula umntu. Ke bazikhethela indoda ebizwa uSawule eyayingunyana kaKish, kwaye wayeyindoda ebekekileyo, indoda ehloniphekileyo, kodwa wabafanela abantu nje kakuhle ngokuba wayeyenkulu ende ebalaseleyo ubume bendoda. Isibhalo sathi wayentloko namaxa angasentla nakowuphi umntu kwaSirayeli. Wayengukumkani ngenkangeleko, kwaye waye emhle busweni, waye yekrelekrele kwaye egqwesileyo indoda. Ngoku olo luhlobo lwendoda abathi abantu bathande ukuyonyula namhlanje, abantu abakhangeleki besaneliseka ngendlela athi uThixo abeke ibandla lakhe ukuba longanyelwe kwaye lilawulwe ngumoya oyingcwele. Bafuna umntu othile, indoda ethile, ihlelo elithile, abanye abantu abathile ukuba bongamele ibandla. Oko abakwazi kuzilahlela ngokupheleleyo esandleni sikaThixo ukuba babe ngabomoya, ukuba bakhokelwe ngumoya oyingcwele. Bafuna umntu othile abenzele inkolo yabo, umntu othile oyakubaxelela nje indlela yokuyenza kunye konke malunga nayo. Ke le ndoda yakhangeleka iyifanele indawo twatse ngokuba yayiyindoda ekrelekrele kakhulu. Kwaye iluhlobo olunye njenganamhlanje, sithanda ukwenyula abantu abanjalo kananjalo ukuba balawule amabandla ethu, ukuba balawule ibandla likaThixo. Akukho nto endinokuyitsho ngokuchasene nayo, kodwa nje ukuphawula okokuba ayiyo, yayingeyiyo, kwaye ingasokuze ibe yiyo intando kaThixo ukuba loo nto ibe njalo. UThixo kufanele alawule abantu bakhe ukongamela umntu ngamnye. Ngoko sifumanisa ukuba lo nyana kaKish, indoda enkulu kunye nesimo sakhe kunye neyakhe, wayekhangeleka ebafanele abantu okokuba ingubo yakhe phezu kwakhe iyakukhangeleka ntle, kwaye isithaba entlokweni yakhe ingaphezulu kakhulu kubo bonke abanye abantu. Njengoko wayehamba, uyakuba lulutho lwenene ebukumkanini bakwaSirayeli, kuba abanye ookumkani bayakuba njalo bezinye izizwe. Ziya kucinga, jonga enjani indoda, indlela ababenokwalatha umnwe wabo baze bathi, jonga apha, onjani ukuba mkhulu kumkani esinaye, jonga engakanani ukuba nkulu kwendoda ephezu kwethu. Kwaye kulusizi ukutsho, kodwa inyaniseke njani namhlanje kunye nebantu, bayathanda ukuthi umalusi wethu akayondoda icinga qineneyo, uyindoda ebalulekileyo, ungothwele isidanga osuka eHartford okanye esinye esikhulu isikolo senkolo. Unezidanga ezine eziphuma kwazibani nenjalo indawo, kwaye ungumxubi olunge kakhulu phakathi kwabantu. Konke okuya kungaba kulungile kwaye kunendawo yakho, kodwa indlela kaThixo ngebandla lakhe kukuba likhokelwe ngumoya oyingcwele kwaye ngomoya wakhe. Kodwa bayathanda ukutsho ukuthi sineli likhulu ihlelo esingowalo, siqalise emva kwiintsuku zangaphambili zokuhlahla indlela, xa sasiseligcuntswana nje abambalwa kakhulu abantu nabancinci, kwaye ngoku sikhulile yade indawo de saba phakathi kwamakhulu kakhulu amahlelo akhoyo. Sinezingcono izikolo kunye nabangcono ukufundiswa abalungiseleli, sinezingcono ukunxiba izihlwele, kwaye abona bakrelekrele kakhulu abantu besixeko bahamba ihlelo leyo, kwaye siyanikisa kumancedo, kwaye senza izenzo ezilungileyo kunye nako konke okunjalo. Kwaye akukho nanto Thixo yala yokuba ndithethe igama elinye ngokuchasene nokuya, kuba okuya kulunge konke, kodwa futhi ayikho sentandweni kaThixo ukuba umntu alawule phezu komntu. UThixo wathumela ngosuku lwePentecost umoya oyingcwele ukulawula ezintliziyweni zabantu, kwaye ulawule ebomini bakhe. Kwaye kwakungabhekiselelwanga ekubeni umntu alawule phezu komntu, kodwa siyakuthanda ukutsho oko. Iyinto ebalasela kakhulu xa sinokuthi singabona ngako ukuba mkhulu umbutho. Ingaba ungumKristu? Leyo yindlela endizive ngayo phezu kwesi siqendwana xa bendisesibhedlele, kwaye bendiya kubuza omnye, ingaba ungumKristu? Ndingowethile-thile. Ingaba ungumKristu? Ndingowethile-thile. Kwaye umongikazi omncinci weza ecaleni kwebhedi apho bendifunda iBhayibhile, kwaye waye ngomtsha umongikazi emgangathweni, waza wathi, unjani? Wathi, ndiyakholwa ngumfundisi Branham, ulapha uzele uhlolo lomzimba. Ndathi, ndinguye. Waze wathi, ndingakuhlikihla umqolo ndikwenze uzive ngcono kancinci ngotywala? Ndaze ndathi, ungayenza. Ngeli xesha wayehlikihla umqolo wam, wathi, leliphi ihlelo lebandla ongowalo? Ndaze ndathi, oh, ndingowelona lidala ihlelo elikhoyo. Waze wathi, hlelo lini elo? Ndathi, lelo lahlanganiswayo phambi kokuba ihlabathi lihlanganiswe. Kwaye, oh, wathi, intoni? Andikholwa kuba ndiyakwazi nje oko. Wathi, ndingowebandla elithile, ingaba nguloo mbutho? Ngathi, hayi mem, oko kwakumalunga nje namakhulu amabini eminyaka eyagqithayo la mbutho. Kodwa lo mbutho waqala ekumemeleleni kunye kwamakhwezi okusa noonyana bakaThixo beduma luvuyo xa babona ukuza komsindisi ezokuhlangula uluntu. Waze nje wayeka ukuhlikihla umqolo wam, ke ndandigobile kancinci ngaphaya ngale ndlela. ukuze inenekazi lihlikihle kwaye lalile langa seKhodoni ezantsi apha sangena ekuthetheni laze lathi mhlekazi ndabe ndisoloko ndikholelwa okokuba ukuba uThixo wakhe wanguThixo usenguThixo namhlanje njengohlobo owayelilo kwimihla yakudala lathi nangona ibandla lam likuphika oko ngokuphandle kodwa ndiyakholelwa oko kwinyaniso ndaze ndathi akumgama ebukumkanini bukathixo umfazi wasemtsha lathi ukuba wakhe wangumphilisi akungebi usengumphilisi ndathi ngokuqinisekileyo kakhulu unjalo dade wethu kodwa abantu bafuna ukulawula kwaye balawule phezu komntu kwaye umntu ufuna umntu ukuba alawule phezu kwakhe akafuni ukuba noThixo alawule ke lo nyana kaKish uSawule ngegama wayeyimpendulo nje koko babekufunini indoda enkulu enesithombe kwaye wayenakho nje ukubakhokhelela kumadabi abo nanjalo njalo kodwa futhi yayingeyondlela kaThixo yokwenza izinto uThixo wayefuna owakhe othobekileyo umdala umprofeti abakhokhele aze athethe amazwi akhe kubo ngoku namhlanje kwisigaba sethu esikhulu sebandla esiphila kuso thina ndiyacinga kwaye ndikukholwa oku ngentliziyo yam yonke ukuba sihambe kanye ngokuphendulelekileyo koko uThixo wasimisela ukuba sikwenze amazwi okugqibela omsindisi wethu aye kuMarko 16 athi hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli kuyo yonke indawo lowo ukholiweyo wabhaptizwa uya kusindiswa lowo ungakholwanga wogwedwa kwaye le miqondiso iya kulandelelana nabo abakholwayo egameni lam baya kukhupha iidemoni baya kuthetha ngolwimi olutsha kwaye ukuba bathe baphatha iinyoka okanye basela izinto ezibulalayo aziyikukha zibenzakalise bona kwaye ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo baya kuphila akukho ndoda akukho nyana kaKish okanye namnye ongomnye ongavelisa okuya ngaphandle kwenkokhelo kamoya oyingcwele kodwa senze izikolo zakwalizwi saza senza imibuto ukwanelisa nokukhangeleka njengehlabathi lonke
used to be the leader in this nation.
Umoya oyingcwele wawuqhele ukuba ngumkhokheli kwesisizwe. Esisizwe sasiqhele ukonganyela xa emva xa babhala ubhengezo lwenkululeko. Kwaye kwakukho isitulo esingaphezulu sihleli phaya akukho nantwana yentandabuzo engcingeni yam kuphela koko unyana kaThixo wayehleli kulaa tafile xa esi sizwe sasekwa phezu kwemigqaliselo yenkululeko yenkolo nenkululeko kubo bonke kwaye naphezu kweziseko zelizwe elingunaphakade likaThixo kodwa sikonakalisile oko ezopolitiko sivotele amadoda khona phaya phantsi kokuthenga nokuthengisa nezithembiso zobuxoki kwade isizwe sethu kunye nezopolitiko zethu nentando yesininzi yethu ingcolisekile kakhulu ide ibe iphinyene nobukomanisi nazo zonke iintlobo ze-isms kwaye amaxesha amaninzi sibizelwa kwiintlelo zomthandazo xa iimbumba zamazwe zihlangana kwaye phaya okanye ukuba nengxoxo kwaye kwelinye elithile ixesha elikhulu kungekudala kwakungekho nalinye ixesha lokubizwa kumthandazo siya kuze sizisombulule njani izantlukwano zethu ngaphandle komthandazo singaze sibe nokulindela njani kulo lonke ihlabathi ukwenza nantoni ngaphandle kwenkokhelo kamoya oyingcwele kodwa mandikutsho oku ngothando nangentlonipho kwisizwe sethu nakwiflag yaso nakwiriphabliki emele yona simalile umkhokeli wethu umoya oyingcwele kwaye ngezopolitiko ezonakeleyo sizise ngaphakathi amadoda agqwetheke ingqiqo kwaye ukuba aniqapheli aza kwenza enye yezibhubhisayo impazamo abakhe bazenza kanye ngoku ngokuba abantu banqwenela amadoda abalawule esikudingayo kwikomkhulu lale United States njengomongameli esikudingayo ebhungeni esikudingayo kumaholo ethu obulungisa ngamadoda abungcwalisileyo ubomi bawo kuthixo kwaye ezaliswe ngumoya oyingcwele kwaye ekhokhelwa yinkokhelo yakhe engcwele kodwa endaweni yoko sikhetha amadoda obukrelekrele amadoda anokumila kokuhlonela uThixo kwaye ewaphika amandla kaThixo amadoda angakholelwayo ukuba uThixo ukho kwaye ngamanye amaxesha ade abe mabi kakhulu kunokuya sizisa kwimimango yethu yezopolitiko yesizwe sethu hayi kuphela okuya kodwa emabandleni ethu amabandla ethu aye onakala phezu kweziseko zokuba thina ekukhetheni abelusi bethu ukuba basikhokele siye saya kwizikolo zakwalizwi saza sakhetha amadoda aziingxelimbela ezinkulu zobukrelekrele amadoda ahlakaniphe kakhulu engqondweni amadoda anenkxaso yezimali ngokugqwesa kwizifundo kwaye angabaxubi abakhulu phakathi kwabantu kwaye engamadoda amakhulu ekuhlaleni nto leyo ndingenanto ichaseneyo yokuyitsho amadoda anobubele kwiindlela zawo zokuhamba enobunono kwiindlela zawo zobomi kunye nendlela aziphethe ngayo phakathi kwamanye amadoda naphakathi kwabantu amadoda amakhulu kwiindawo zawo zokusebenza nto leyo endingathethi kakubi ngayo uThixo makandalele ukuba umoya wam ungaze ube mbi ngolwahlobo kodwa futhi oko asikuko oko uThixo wasikhethela kona yinkokhelo kamoya oyingcwele uKristu entliziyweni amaninzi alo madoda akrelekrele amileyo epulpitini yethu aphika obenene ubukhona bukamoya oyingcwele abaninzi babo aphika ukuba khona kwempiliso engcwele kunye namandla kamoya bendifunda inqaku lomhleli izolo ndiyakholwa bekungoko uthotho lokuqhotyoshelwa kwephephandaba olusuka kuJack Cole ongasekhoyo uJack Cole omnye wabaguqulelwa bam kwinkosi uYesu owayelikhalipha lendoda eligorha ngomhla wayo kwaye wabizelwa embuzweni ezantsi eFlorida ngenxa yokucela umntwana omncinci ukuba akhulule iziqhoboshi milenze emilenzeni yakhe kwaye ahambe ukunqumla iqonga kwaye ekwenzeni oko umntwana wahamba wanqumla iqonga kakuhle waze wawa xa efika kunina konke ikukuhlelwa lutshaba lukaKristu eli nenekazi liselitsha kunye nomyeni walo bazisa owethu okhaliphileyo umzalwane kwiinkundla zesizwe kwaye xa lonke ibandla kwakufanele lama kunye nomzalwane uJack xa yonke indoda yebandla ebabaza igama likaYesu Kristu kwakufanele ime ecaleni lakhe ngokukhalipha yonke indoda ebiza egameni lenkosi uYesu kwakufanele yawa emadolweni yathandaza kodwa endaweni yoko ekunqumlezeni iintloko ndaba zamaphepha elinye lamahlelo ethu amakhulu lathi lalibambisene kunye nabangakholelwayo ukuba uThixo ukho ukohlwaya kuvalelwe entolongweni umzalwane uJack Cole.
calling themselves the name of Christ.
Ungafane ucinge ibandla lizibiza igama lika Kristu lingabambisana nongena nkolo ukohlwaya indoda enobuthiko eyayizama ngenhliziyo yayo yonke ukumela iBhayibheli kodwa bayenza.
And then Brother Gordon Lindsay was at the rescue.
Kwaze emva koko umzalwana uGordon Lindsay waba kuhlangula. Kwaye xa umgwebi ongakholwayo wathi le ndoda ngumgunyathi ngokuba isuse iziqhoboshi milenze kulaa mntwana yaze yamnqumlisa iqolo yaze yathi wayephilisiwe kwaye yaqoka kwaye yenze into echasene nemiyalelo kagqirha ngoko ke inetyala lokukhohlisa amalunga nayo. Kwaye umnumzana ukho waphakama waze wathi mhlekazi yayala la ntetho uThixo uyiphilisile inkwenkwe. Waze wathi umgwebi ndiyakubuza nayiphi indoda kule nkundla ukuba la ntetho ingaba inyanisile yokuba uThixo unakho ukuphilisa la nkwenkwe kokunye ukuphela kweqoma aze ayiyeke igule kokunye ukuphela ukuba la ntetho inokubonakaliswa ngeBhayibhile. Ngoko ndithi umnumzana ukho unelungelo ngentetho yakhe. Kwaye umlungiseleli waphakamisa isandla sakhe waze wathi mhlonipheke mhlekazi ndingayichaza. Waze umgwebi wathi yitsho. Waze umlungiseleli wema ngeenyawo wathi ngobunye ubusuku ulwandle oludlikidlayo xa inqanawa encinci yayimalunga nokuya emazantsi onke amathemba okusindiswa ayephelile babona uYesu unyana kaThixo esiza ehamba emanzini. Kwaye omnye wabapostile ngegama elinguPetros wathi ukuba nguwe Nkosi yitsho ndize kuwe emanzini. Waze wathi inkosi yathi kumpostile uPetros yiza.
And he stepped out of the boat, sir.
Kwaye wehla emkhombeni mhlekazi ehamba nje kakuhle njengoko uYesu wayenjalo ehamba emanzini. Kodwa xa woyikayo waqalisa ukutshona phambi kokuba afike kuYesu. Umgwebi wathi ityala lichithiwe.
We need Holy Spirit leadership.
Sifuna ubunkokheli bukamoya oyingcwele hayi amadoda akrelekrele. USawule unyana kaKish waye ngoko wenziwa umphathi phezu kwabantu kwaye wathabatha amawaka amabini amadoda. Waze uYonathani wathabatha iwaka. UYonathani wehla waya kwinkampu yomkhosi waze waxabela imfumba yama-Amoni ama-Amoni cebe. Kwaye xa wawaxabelayo uSawule wavakalisa ixilongo waze wathi uyabona akwenzileyo uSawule. Waqalisa ukukhukhumana nje kwamsinyane njengoko indoda iba ngothile ugqirha obungcwele okanye ifumana intwanana ethile encinci emva kwegama layo iba yengaphezulu okanye engaphantsi owazi yonke into.
God's man are humble man. God's people are humble.
Amadoda kaThixo ngamadoda athobekileyo. Abantu bakaThixo ngabantu abathobekileyo. Xa ubona umuntu othile othi bamkele umoya oyingcwele baze baqalise ukuzahlula ngokukhangelekayo bengenalo ukholo beqhubekeka bezama ukuba yinto abangeyiyo khumbula nje abayamkelanga inkosi uYesu. Ngoko siyafumanisa ukuba uThaba langena kwaye liza kuza kwigquba elincinci labantu bakaThixo kwaye liza kukhupha iliso lasekunene layo yonke indoda. Yiloo nto uThaba lisoloko lizama ukuyenza ukukhupha omabini amehlo ukuba linako ukuze abantu bangabi nako ukubona oko bakwenzayo. Yiloo nto uSathana azama ukuyenza namhlanje kuye wonke umKristu ukukhupha ukubona kwakhe kokomoya ukuze abe nokulandela kuphela uluvo lobukrelekrele bezinto kwaye hayi uluvo lomoya oyingcwele umkhokhela. Ke ngoko xa nabakwenzayo oko xa ukoyisa okukhulu kwafikayo ngoko uSawule wangqunqa iinkabi zenkomo ezinkulu ezimbini waze wazithumela kubantu bonke kwaye ndiyathemba uya kuqaphela apha xa uSawule wathumela iintwanana zeenkabi zenkomo kuwo wonke amasrayeli kwaye wathi makuthi wonke ubani ongayi kulandela uSamueli noSawule makathi yena le nkabi yenkomo abe njengoku. Ingaba uyabona indlela awazama ngayo ukuba nobuqhetseba ukuzimisa yena kunye nendoda kaThixo, indlela eyayingenabuKristu ngayo. Uloyiko lwabantu lalungenxa kaSamueli, kodwa uSawule wabenza bonke balandela yena ngokuba abantu babesoyika uSamueli. Mabalandele uSamueli noSawule. Kwaye mangapi amatyeli namhlanje esiyivileyo, silibandla elikhulu, silibandla likaKristu, silibandla likaThixo, singoozibanibani. Ibenza abantu babe nokoyika, baze bacinge ukuba oko ngenene, kulapho uThixo asebenza khona. Kwaye abayifuni inkokhelo kamoya oyingcwele. Baxolele ukulandela amadoda ngolwahlobo ngokuba bayathanda ukuphila ubomi beziqu zabo. Bayathanda ukukholelwa oko bafuna ukukholelwa. Ingaba uyabona umoya oyingcwele ngumgwebi wethu? UThixo akazange asinike upopu okanye ubhishophu okanye nabani ukuba abe ngumgwebi. Umoya oyingcwele, umntu kaThixo, uyimokamoya oyingcwele, ngumgwebi wethu kunye nomkhokheli wethu. Ngoku, kutheni kuyilaa nto? Ncedani, xolelani obu bukrwada kunye nokukrwada ukuvakalisa. Andibhekiselelanga ekubeni mbi, ndiyitsho ngokusuka kuthando. Kodwa umoya oyingcwele uthi ayilunganga ukuba abafazi bethu bachebe iinwele zabo. Kwaye akulunganga ukuba abafazi bethu banxibe ezincinci ezimfutshane neebhulukhwe zabafazi kwaye baqabe imilebe yabo nobuso ngesiqabo. Umoya oyingcwele uthi ayilunganga. Kodwa sifuna amadoda asixelele ukuba konke kulungile. Okoko nje silandela mna kunye noSamueli. Bayathanda ukuphila iintsuku ezintandathu nangayiphi indlela abayifunayo baze baye ebandleni ngecawe kusasa kwaye omhle ubukrelekrele bakwanokholeji kunye nezininzi izidanga abe nokuthetha nabo intshumayelo encinci eyakuthi iziqulo ezimbalwa kuyo eziya kunyumbaza iindlebe zabo ize ibenze bonwabiseke njengothile umdlalo obhanyabhanya okanye inkqubo kamabonwa kude aze atsho umthandazo omfutshane phezu kwabo aze abagoduse kunye nohlobo lokhuseleko lokuzanelisa lokuba bayenzile inkolo yabo. Oko asiyontando kamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ufuna wena uphile ngokobuThixo yonke imihla evekini naqho ngobusuku uzahlule kwizinto zehlabathi. Kodwa ibandla alikufuni oko. Bafuna indoda ethile enakho ukutolika iBhayibhile ngendlela abafuna ukuyiva ngayo. Abasayi kuphulaphula kwilizwi likamoya oyingcwele lithetha ngokuza ngeBhayibhile. Abaninzi babo bafuna ukuthi imihla yemimangaliso yegqitha yiloo nto enyumbaza abantu. Bafuna ukuthi akukho bhaptizo lomoya oyingcwele. Abantu abafuni kwenza nangokunye ukwahluka kunoko ihlabathi lonke likwenzayo abafuni kungena esitratweni baze bahlambe ubuso kwaye amadoda kunye nokucoceka kwenkangeleko kwaye kungekho midiza emilonyeni yabo kunye nemidiza emikhulu neenqawe kunye nezinto awathi amadoda azenze kwaye abafazi bafuna ukuchetywa kweenwele zabo zibe mfutshane kakhulu kwaye benxibe iilokhwe ezincinci kwaye ezibonisa ubume babo nezinto abazifunayo bafuna amadoda aya kubaxelela konke oko kulungile koko ngobunye ubusuku naku kusiza indoda izokundixelela okokuba ndishumayele ngokuchasene noko okokuba ihlelo elikhulu malunga nesihlanu awo bathi siya kumiyeka umzalwane uBrenham size singabi nanto ingenye yakwenza kunye naye ungabe ubize ezo tape zibuye uze uzixolisele okanye siya kukuyeka ndathi ndiyakuma nelizwi likaThixo ukuba kuthabatha konke okusebomini bam ndiyakusala nelizwi kwaye ndi wathi kuhle akumele urhoxise enje nanje iteyipu ndathi andizange nashumayela nanto ebomini bam endandineentloni ngayo andirhoxisi ziteyipu okanye shicilele ndisala noko umoya oyingcwele ukuthoyo oko ndiphila ngako kwaye ndifa ngako hayi ukuzama ukutho malunga nesiqu sam ngoku kodwa ndizama nje ukuninika ingcaciso yoko okwenzekayo ukuze nibe nokubona kwaye niqonde ngabantu abafuna ukukhokhelwa ngamadoda babengamfuni uSamueli ngoko emva kokuba bemthambisile uSamueli abe ngukumkani okanye uSawule ukumkani xoleleni uSamueli wabuyela kubo kwakhona kwaye ndiza kuthetha njengolwimi ngohlobo awayenokuyitsho namhlanje ningayifunda wathi yintoni ingxaki nokuba uThixo abe ngukumkani wenu kuhle asimboni uThixo kuhle ndingummeli wakhe wathi uSamueli ingaba ndakhe ndanixelela into engalunganga ingaba ndakhe ndaprofeta nayiphi into engazange yenzeke nje ngokuba ndithe iya kuba njalo ingaba andinixelelanga ilizwi lenkosi kwaye ndiyakunibuza oku ingaba ndakhe ndeza kuni ndaze ndangqiba nakubani imali yenu ingaba ndakhe ndathabatha nantoni kuni ingaba ndakhe ndazisa nantoni na kuni kuphela othe nqo uitsho inkosi kwaye uThixo uyingqinele yonke ixesha okokuba yayiyinyaniso kwaye wathumela iindudumo neemvula niyazazi isibhalo nina kanye phaya ukubonakalisa ukuba uSamueli wayengumlomo kaThixo kwaye njengoko uSamueli wammelayo ngokugqibeleleyo namhlanje umoya oyingcwele umoya oyingcwele ngumlomo kaThixo othetha nje ngokuchanekileyo oko iBhayibhile ikutshoyo okholelwayo nje oko iBhayibhile yakutshoyo kwaye ungayikwahluka kuyo nakancinci kodwa babefuna umntu othile owayenokubaxelela bona ngokwahlukileyo kwaye abantu babengenakutsho okokuba isiprofeto sikaSamueli sasingagqibelelanga baphendula bathi Samueli konke okuthethileyo egameni lenkosi inkosi ikwenze kwenzeka njengoko wakutshoyo akukho nalinye igxeke akuzange weza kuthi ukuza kungqiba imali yethu uzondlile isiqu sakho akuzange wasicela sikwenzele into enkulu into ebalaseleyo wathembela kuThixo wakho kwaye yena wakuhlangula kuzo zonke izinto kwaye amazwi akho anyanisekile yonke into wayithethayo egameni lenkosi ibe njengokuba uyitshilo kodwa sisafuna ikumkani ingaba niyakubona ukunganqinelani ingaba niyakubona ubuqhophololo bomtyholi bunokusebenza ebantwini endaweni yokuba indoda okanye umfazi avumele umoya oyingcwele kwaye aphulaphule koko uitho inkosi akuko ukwenzela ubomi obunyulu nesingatyobhekanga esimini, ukwenzela ubomi obahlukileyo, abantu abayinqobo, isizwe esingcwele, abantu abenza ngokungaqhelekanga. Bakhetha ukuthi boyame nehlabathi, kwaye benze njengehlabathi, kwaye baye kwibandla elithile elithi konke oku kulungile, yenza njengolwa hlobo uze uqhubekeke. Ngaba uyabona into eyiyo? Bathi, akukho nto injengempiliso. Ubhaptizo lomoya oyingcwele yayibubume wokwakhela umsebenzi ebandleni. Ngamanye amazwi ngoko, uThixo wathabatha amadoda, wathabatha umoya oyingcwele wamkhuphela ngaphandle ebandleni, waza wavumela amahlelo alakhe lona. Zange, akukho nto injalo. Umoya oyingcwele, ilizwi lenyaniso, wakufanele ukukhokhele ade uYesu afike. Kodwa leyo yindlela eyayahamba ngayo. USawule wangena ewulawulweni, yena emkhulu, waba nabalandeli abaninzi. Wayenezikrweqe ezintle, wayeneemvumi, wayenamakhakha, kwaye wayenemikhonto. Wazogqitha zonke izizwe, kwaye wazizisa kulawulo lwentando yesininzi eyayingaphayana kweyiphi into anokuthi nabani awakhe wayifa. Kwaye oko kanye amahlelo namabandla ethu akwenzileyo namhlanje, sinezinkulu izakhiwo zamabandla ehlabathini, sinabona banxibe kakuhle abantu ehlabathini, sinabona bafunde ngoxhaso lwezimali abanokuziswa. Njengamadoda aqeqeshiweyo kaSawule, awayenokuthabatha laa mkhonto, kwaye enakho ukuwushukumisa awuhambise ngokuphamba de izizwe ziboyike. Babe ngabantu abaqeqeshiweyo, kwaye bonke. Kodwa ngenye imini, kwafika ixesha okwathi kwabakho umcelimngeni waphumayo. Kwaye wabaphehluzelisa wonke umkhosi kaSawule de bema bangcangcazela ezihlangweni zabo. UGoliyathi wabacela umngeni ukuba uThixo wenu ngulowo enithi nguye eqeshwe ngokungcono. Kwaye wabacela umngeni, babengayazi amabayenze ezabo ezintle ezicociweyo izikrweqe zazingenakho ukusebenza. Imikhonto yabo yayingenakho ukusebenza. Kwakukho into ababengazange bayiva ngaphambili yayisenzeka. Kwaye ngako konke ukuhlonela nentlonipho yobuThixo newonga nesidima nothando nobudlelwane bobuKristu, ndiyakutsho oku.
That our son of Kish, our challenger of evangelism,
ndifundile ngenye imini kwiphepha laseAfrika apho unyana wethu kaKish umcelimngeni wobuvangeli, xa uMohammed wamcela umngeni uBilly Graham, wathi ukuba uThixo wakho nguThixo, makaphilise abagulayo njengoko watshoyo uya kuyenza. Kwaye unyana kaKish kunye nomkhosi wonke bazola baze balishiya ilizwe beyisiwe. Lihlazo, uThixo wethu nguThixo. Sinamabandla ethu alungileyo, sinovangelo lwethu oluhle, sineemvumi zethu ezihlawulwayo, sineekwayala zethu ezingcono eziphakamileyo, izindlu ezineenkcochoyi elizweni. Sinamadoda alunge kakhulu, enye yeninzi imali, sinobukrelekrele, sinemfundo yezenkolo ezantsi ekuqondo, sinokuyishumayela, sinokuyicacisa, sinokuvangela, kwaye sizise abantu ngaphakathi, kwaye senze izigidi nyaka ngamnye zabaguqulwa beze ebandleni. Iimvumi zethu ezihlawulwayo, uvangelo lwethu olukrelekrele, alazi ukuba kuhlangatyezwana njani nomcelimngeni ongolwa hlobo. Abazinto ngawo, abazinto ngamandla akhe okuphilisa, obhaptizo lomoya oyingcwele amandla anokuthabatha isithunzi sendoda isifa ngumhlaza aze ayikhulule abazi nto ngawo abakhange baqeqeshwe kulaa mhlaba njengosawule kunye neqela lakhe elenziwe ngumntu kodwa mandiyitsho ebantwini bakathixo kunye nakuni bantwana ukuze nibe nokuyazi ukuba uthixo akasokuze anishiye ngaphandle kwengqina.
Not knowing to Saul knew nothing about it. God had a little David back on the
ekungazini kusawule usawule wayengazi kwanto malungana nayo kodwa uthixo wayenomncinci udavide emva ngaphaya emva kwenduli ngaweni ethile owayengundli izimvu kwikhula lobucawe wayezikhokhelela kumanzi angawokuphumla nakumadlelo aluhlaza wayekhathala ngezimvu zikayise kwaye ukuba into ethile izile utshaba ukuxhakamfula enye yezimvu zikayise wayewazi amandla kathixo okuhlangula laa mvu. UThixo usenaye uDavide ndaweni ithile owaziyo yintoni ukuhlangula enye yezimvu zikaThixo ngamandla kaThixo usakwazi konke malunga nako. Wayethembele wayengazi kwanto malunga nesikrweqe sikaSawule engafuni nanto ngaso wayengafuni nantoni yamahlelo abo wayengafuni izikrweqe ezidala phezu kwabo wathi andazi nto ngaso kodwa ndiyekeni ndihambe ngamandla endiwaziyo. Waye ondle izimvu zikayise wayekhathalele amadlelo wayezinike uhlobo olulungileyo lokutya kwaye zaziphila zisanda. Umntu akasayi kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo umntu uya kuphila. Umalusi onyanisekileyo uyazondla zona. UYesu Kristu nguye isolo namhlanje naphakade kwaye ukuba utshaba luxhakamfula enye ekuguleni uyawazi amandla kaThixo. Jonga kuDavide omncinci wemaphaya wathi laa mfo ngumlwi usukela ekuzalweni kwakhe kwaye usukela ebutsheni bakhe akakhe wazi nto kuphela umkhondo nesikrweqe uqeqeshiwe kakuhle wemfundo yezenkolo kwaye wena akwazi nto malunga naye. Wathi inyaniso leyo mhlekazi andazi nto malunga noqeqesho lwakho lemfundo yezenkolo kodwa kukho into enye endiyaziyo yokuba xa utshaba lufika ukuza kuthabatha enye yezimvu zikabawo ndahamba ngamandla kaThixo ndayihlangula ndayibuyisa ikhuselekile kwimpilo elungileyo kwakhona ndayibuyisela kwanomthunzi amadlelo aluhlaza namanzi angawokuphumla. Waye uThixo owayinikelayo ingonyama ezandleni zam ndaze ndayibulala xa yayithabatha enye yeemvana kwaye wandenza ndabulala ibhere ngokunjalo uThixo wezulu uya kuhamba nam ukuya kubulala lona ungalukileyo umFilisti. Sidinga ubukhokheli bukamoya oyingcwele. Andiyazi imihla yam, akukho bani uyaziyo. Ngenye intsasa ndandilele ebhedini yam kwaye ndandilele ndaze ndaphupha ukuba uJoseph wayegula kwaye ndandimfunqule ukuze ndimthandazele kwaye xa ndavukayo ndandikhathazeke kakhulu ndathi kuhle mhlawumbi uJoseph uza kugula. Ndaze ndajonga kuhamba phambi kwam elincinci elimnyama ithunzi gxebe elibuntsundu iba kwaye yakhangeleka ngathi yayindim ndaze ndayibukela kwaye kusiza ngasemva yayingumntu othile emhlophe kwaye yayinguye. Ndajonga ngaphaya kumfazi wam ukuze ndibone ukuba wayehleli ukuze ndimbonise wayenakho ukuwubona umbono kodwa wayelele ndathi oh ndiyaxolisa nkosi kodwa obo ibibubomi bam. Uye kwafanela undiqhubele kuyo yonke into endakhe ndayenza. Lonke ixesha nantoni ibiya kwenzeka. Bendiya kucinga ukuba ibinguwe oyenzayo kwaye ndaqonda yayingusathana ezama ukundigcinela kude kuyo. Ndathi, ukuba nje wena ungandikhokela. Kwaye njengoko ndandisajongile ndabona obona buhle ubuso endakhe ndabubona emntwini. Waye ephambi kwam ejonge ngasemva waphakamisa isandla sakhe waze wabamba esam waze waqalisa ukuhamba ngale ndlela umbono wandishiya. Ngentsasa yecawe edlulileyo ndandikho ndandivuke kwangethuba oko kwakungumgqibelo lo mbono. Ndaba soloko ndinexhala ndaba soloko ndicinga ngokufa bona mna ekubeni ndimashumi amahlanu ngawo ixesha lam ali andizange ndicinge ukuba kwakukudala kakhulu kwaye ndamangala. Yintoni endiya kuba yiyo kulaa mzimba welizwi umzimba welizwi? Kungaba ndiya kubona abahlobo bam abaxabisekileyo kwaye ndithi inkungwana encinci igqitha ndize ndithi nanko egqitha umzalwane uNeville okanye engena kuthi yebo mzalwane uBrenham kwaye xana uYesu efika ngoko ndiya kuba ngumntu kwakhona. Ndibe ndisoloko ndicinga ngoko ndandiphupha ukuba ndandingaphandle entshona kwaye ndisiza ngokuhla ndigqitha kwindawo enengca yesihlahla kwaye umfazi wam ekunye nam kwaye sasiloba intlanzi yasemlanjeni ndaze ndema kwaye ndavula isango kwaye izibhakabhaka zaziintle kakhulu zazingakhangeleki ngendlela ezenze ngayo ngaphaya kule ntlambo apha zaziluhlaza namahle amhlophe amafu ndaza ndathi kumfazi ndathi akufanele saba phandle apha kudala sithandwa wathi ukwenzela abantwana akufanele sasikwenzile bili ndathi leyo ndaze ndavuka ndacinga ndiphupha kangako ndingazi kutheni kwaye ndajonga ezantsi kwaye waye elele ecaleni kwam ndaze ndaphakama emqamelelweni wam njengani nina abantu abaninzi nakwenzayo ndabeka intloko yam phezu kwekwasi yentloko yebhedi ndaze ndabeka izandla zam emva kwam kwaye ndandilele phaya ngolu hlobo ndaze ndathi ke ndiyammangala nje ukuba iya kuba yintoni kwelinye icala sele ndinamashumi amahlanu kwaye andikenzi into okwangoku ukuba nje ndingenza into ethile ukunceda inkosi kuba ndiyazi andiyi kuba ngumntu ofayo. Isiqingatha sexesha lam siphelile ubuncinci okanye ngaphezulu kunesiqingatha. Ukuba ndiyaphila kuba ndibe mdala njengabantu bakuthi futhi isiqingatha sexesha lam ligqithile. Ndaze ndabhekabheka kwaye ndandilele phaya ndilungiselela ukuvuka. Kwakumalunga nentsimbi yesixhenxe ndathi ndiyakholwa ndiyakuhla ndiye ebandleni ngale ntsasa. Ukuba ndisisitshotho ndingathanda ukuva umzalwane uNeville eshumayela. Ke ndathi uvukile sithandwa kwaye waye elele kamnandi. Kwaye andifuni nikuphose oku kundiguqule mna. Andinako ukuba ngumzalwane uBrenham okwamnye endandinguye. Ndaza ndajonga ndaze ndeva into ethile iqhubekeka isithi usaqalisa nje cinezela idala qhubekeka nje ucinezela. Ndashukumisa intloko yam umzuzu ndacinga kuhle ndingabe mhlawumbi ndiyacinga nje ngolu hlobo uyazi umntu angaba nemibono ngcinga ndaze ndathi ndingabe mhlawumbi nje ndikucingela ngokubona okuya ndathi cinezela idabi qhubekeka qhubekeka ndathi mhlawumbi ndikutshilo ndaze ndabeka imilebe yam phakathi kwamazinyo ndabeka izandla zam phezu komlomo wam kwaye nantso iphuma kwakhona yaqhubeka nje ucinezelela ukuba nje ube wazile yintoni ebisekupheleni kwendlela kwaye kwakhangeleka ngathi ndandinokumva uGraham Snelling okanye umntu othile owacula laa ngoma ngolu hlobo bayicula apha uAnna May nani nonke benu nonke.
Home.
ndikhumbula ikhaya kwaye ndimathekile kwaye ndifuna ukubona uYesu. Ndingathanda ukuva ezo zasedokisini iintsimbi zikhala. Iya kuqhakazisa indlela yam kwaye iya kunyamalalisa lonke uloyiko. Nkosi, mandijonge ngaphaya komkhusane wexesha. Niyivile iculo apha ebandleni. Ndaze ndeva into isithi, ungathanda ukubona ngaphaya komkhusana wexesha. Ndathi, iya kundinceda kakhulu. Ndaze ndajonga, ndawo nje umzuzwana, ukuphefumla okanye ndandifike kwindawo encinci ethambekileyo. Ndajonga ngasemva kwaye nako ndandiphaya ndilele ebhedini. Ndaze ndathi, lena yinto engaqhelekanga. Ngoku andingethandi ukuba nina nikuphinde oku kuphambi kwebandla lam okanye izimvu zam endizalusayo. Nokuba yayiyiyo ndandikulo mzimba okanye ngaphandle, nokuba yayikukuguqulelwa, kwakungafani nawuphi umbono endakhe ndanawo. Ndandinokujonga phaya kwaye ndinakho ukujonga apha, kwaye xa ndagadleleka kulaa ndawo incinci andizange ndibone abantu abaninzi kangako besiza bebaleka bekhwaza. Oh, mzalwane wethu oxabisekileyo, ndaze ndajonga kwaye abafazi abasebatsha mhlawumbi ekuqaleni kumashumi amabini ebutsheni babo, ishumi elinesibhozo okanye amashumi amabini, babejula iingalo zabo bendiwola kwaye bekhwaza. Mzalwane wethu oxabisekileyo, naku kusiza abafana kubuhle bobutsha bobufana, kwaye amehlo abo ebengezela kwaye khangeleka njengeenkwenkwezi kubusuku obumnyama, amazinyo abo emhlophe njengeberini, kwaye babekhwaza bendixhakamfula kwaye bekhwaza. Oh, mzalwana wethu oxabisekileyo, kwaye ndema ndajonga kwaye ndandimtsha. Ndajonga ngasemva kumzimba wam omdala ulele phaya kunye nezandla zam zisemva kwentloko. Ndaze ndathi, andikuqondi oku. Kwaye aba bafazi batsha bejula iingalo zabo ukundihola. Ngoku ndiyaqonda oku sisihlwele esixubileyo, kwaye nditsho oku ngobumnandi kunye nokusulungeka komoya. Madoda, aninakubeka iingalo zenu ukuwola abafazi ngaphandle kwemvakalelo yobuntu, kodwa yayingekho phaya. Kwakungekho zolo nangomso, babengadinwa, babe andizange ndibabone abanjeya ukuba bahle abafazi ebomini bam bonke. Babe neenwele zijinga ukuya ezinqeni zabo, iziketi ezide eziye ezinyaweni zabo, kwaye babendiwola nje. Yayingekho kwanga okufana kwa nokukadade wam efeli phaya anokundanga. Babengandiphuzi kwaye ndandingabaphuzi. Yayiyinto endithi mna andinawo amagama, andinamagama akuyitsho. Igqibelele ayiyo ukuyichukumisa, ukugqwesa ayisayi kwa ukuyichukumisa yona. Akukho ndawo, yayiyinto endingazange kufanele nje ube phaya. Kwaye ndajonga ngale ndlela naleya indlela, kwaye babesiza ngamawaka. Ndaze ndathi, andikuqondi oku. Ndathi, kulungile bona, kwaye nako kusiza uHope. Lowo yayingumfazi wam wokuqala. Wabaleka kwaye zange athi myeni wam, wathi mzalwane wam oxabisekileyo. Kwaye xa wathi wandanga, kwakukho omnye umfazi emile phaya owathi wandanga. Waze uHope wamanga lo mfazi kwaye ngamnye ndaze ndacinga, oku kufanele kube yinto ethile. Ayinakuba kukho into ethile, ndacinga. Oh, ngaba ndiyakuze ndifune ukubuyela emva kulaa mzimba mdala kwakhona. Ndabhekabheka ngoko, ndacinga, yintoni le nto? Ndaze ndajonga kakuhle ngenene, ndaze ndathi, andinako ukukuqonda oku. Kodwa uHope wakhangeleka ngathi lundwendwe oluhloniphekileyo. Wayengahlukanga kodwa nje ngondwendwe oluhloniphekileyo. Ndaza ndeva izwi ngo elathetha nam elalisegumbini lathi, oko ukushumayelayo yayingumoya oyingcwele, luthando olugqibeleleyo. kwaye akukho nanto enokungena apha ngaphandleni kwalo. Ndizinikele ngokungaphezulu kunangaphambili ebomini bam okokuba uthabatha uthando olugqibeleleyo ukungena phaya. Kwakungekho mona, kwakungekho kudinwa, kwakungekho kufa, ukugula kwakungasukuze bona phaya. Ukufa kwakungasukuze ukwenze ube mdala. Kwaye babengenako ukulinda, yayiluvuyo nje olunye, oh mzalwane wam oxabisekileyo. Kwaye bandithabatha, bandinyusa, bandibeka phezulu kwindawo enkulu ephakamileyo. Ndacinga, andiphuphi, ndijonge ngasemva kowam, wam umzimba ulele ezantsi apha ebhedini. Kwaye bandibeka phezulu phaya, ndaze ndathi, oh andifanelanga ukuhlala phezulu apha. Kwaye nako kusiza abafazi namadoda macala omabini besekubudubuleni nje kobutsha babo bekhwaza. Kwaye omnye umfazi wayemile phaya waze wakhwaza, oh mzalwane wam oxabisekileyo, oh sivuya kakhulu kukubona apha. Ndathi, andikuqondi oku. Laza elazwi elalithetha lisuka ngasentla kwablathi, uyayazi kubhaliwe eBhayibhileni ukuba abaprofeti bahlanganiswa kunye nabantu babo. Ndaze ndathi, ewe ndiyakukhumbula oko ezibhalweni. Lathi, kuhle oku kuxa uya kuhlanganiswa nabantu bakho. Ndathi, ngoko baya kuba ngabenene kwaye ndinakho ukubava ngokuchukumisa. Oh ewe, ndathi, kodwa kukho izigidi, akukho abo bangako oBrenham. Laza lathi elazwi, abangobo oBrenham bona bangabaguqulwa bakho, ngabo abo owathi wabakhokelela enkosini. Laza lathi, abanye babo abafazi phaya ocinga ukuba bahle kakhulu babengcono kunamashumi asithoba eminyaka ubudala xana wabakhokelela enkosini. Akumangalisi bekhwaza umzalwane wethu oxabisekileyo. Kwaye bakhwaza bonke ngaxesha linye bathi, ukuba ubungayanga besingayi kuba lapha. Ndabhekabheka ndacinga, kuhle andiyifumani. Ndathi, oh uphi uYesu? Ndifuna ukumbona kakubi kakhulu. But ngoku uphezulu wam kanye phezulu phaya ngalaa ndlela. But ngenye imini uya kuza kuwe, yabona. But wawuthunyiwe ukuba ube yinkokeli, kwaye uThixo uya kuza, kwaye xana ezile uya kukugweba. Ngako oko ubafundise kona kuqala, nokokuba bayangena okanye hayi, siya kungena ngokwemfundiso yakho. That, oh ndivuya kakhulu. Ingaba uPaulus ingaba kufuneka eme ngolhlobo? Ingaba uPetros kufuneka eme ngolhlobo? Ewe, that ngoko ndishumayele lonke ilizwe abathe balishumayele, andizange ndinxaxhe kulo ecaleni ukuya kwelinye. Apho babhaptizela egameni likaYesu Kristu, ndakwenza nam. Apho bafundisa ngobhaptizo lomoya oyingcwele, ndakwenza nam. Nantoni na abayifundisayo, ndakwenza nam. Kwaye bona abo bantu bakhwaza baze bathi, siyakwazi oko, kwaye siyazi ukuba sihamba nawe ngenye imini ukubuyela emhlabeni. But uYesu uya kufika, kwaye uya kugwetywa ngokwelizwi othe walishumayela kuthi. Kwaye emva koko ukuba uyamkeleka ngela xesha, nto leyo iya kuba njalo. Baze bathi emva koko uya kusinikezela kuye njengezithaba zolungiselelo lwakho. Bathi uya kusikhokhelela kuye, kwaye sonke ngokuhlangeneyo siya kubuyela emhlabeni ukuya kuphila ngonaphakade. Ndathi, ingaba kufanele ndibuyele emva ngoku? Ewe, kodwa qhubekeka ucinezelele. Ndajonga kwaye ndandinokubabona abantu nje kude njengoko ndandinakho beseza befuna ukundanga bekhwaza oxabisekileyo umzalwane wethu. Nje emva koko izwi lathi, konke owathi wakuthanda, konke okuthe kwakuthanda uThixo ukunikile apha. Ndaza ndajonga kwaye naku kusiza inja yam endala isiza inyuka, naku kusiza ihashe lam laze lalalisa intloko yalo egxalabeni lam lenza isandi salo. Lathi, konke owathi wakuthanda, nako konke okwathi kwakuthanda uThixo ukunikezele esandleni sakho ngalo ulungiselelo lwakho. Ndaza ndaziva ndisimka kulaa ndawo intle. Ndaze ndabhekabheka ndathi, ingaba uhleli sithandwa? wayesale daza ndacinga oh thixo oh ndincede oh thixo ungaze undiyeke ndenzelelele ngelinye ilizwi ndenze ndihlale kweli yalizwi kwaye ndilishumayele lona andikhathali yintoni ezayo okanye emkayo nantoni na ubani ayenzayo bangaphi oosawule beonyana bakakhisha abavukayo bangaphi aba abaya okanye abanye ndenze nkosi ndicinezelele kulanda konke ukoyika ukufa ndiyakutsho oku kunye nebhayibhile yam phambi kwam ngale ntsasa ndinenkwenkwe encinci phaya iminyaka emine ubudala ekufanele ndiyikhulise ndineneminyaka esithoba ubudala intombi kunye nosafikisayo endinombulelo ngaye nothe wajikela kwindlela yenkosi thixo ndenze ndiphile ukuze ndibakhulisele ekuhlonipheni uthixo kwaye ngaphezu koko ihlabathi lonke likhangeleka lindikhwaza abafazi abamashumi asithoba eminyaka ubudala namadoda nazo zonke iintlobo ukuba ubungayanga besingayi kuba lapha kwaye thixo ndenze ndicinezelele idala kodwa ukuba ifike ekufeni andingothe khunebembe iya kuba luchulumanco iya kuba bubumnandi ukungena ukusuka koku konakala nehlazo ukuba ndinokufika phezulu ngaphesheya ikhulu lamawaka ezigidi zeemayile kunyuka ibhloko esikwere kwaye olo luthando lugqibeleleyo nyathelo ngalunye ukuza ngapho luyacutheka side sifike ezantsi apho sikhoyo ngoku iya kuba lithunzi nje lokonakala laa nto incinci ithile esinokuyiva ngokomoya kwaye siyive ngokuchukumisa yokuba kukho into ethile ndaweni ithile asiyazi ukuba yintoni
Oh,
zihlobo zam ezixabisekileyo bathandekayo bam zithandwa zam zevangeli bantwana bam endibazalele uthixo phulaphulani kum umalusi wenu nina ndinqwenela ukuba bekukho indlela ebendinokuyichaza ngayo kuni akukho mavi andinakuwafumana awafunyanwa naphi na kodwa nje ngaphaya kokuphefumla kokugqibela yeyona nto izukileyo enakhe akukho ndlela yokuyicacisa akukho ndlela andinakho nje ukuyenza kodwa nantoni na oyenzayo sihlobo bekela ecaleni yonke into de ufumane uthando olugqibeleleyo sika kwindawo apho unokuthanda wonke umntu lonke utshaba yonke into engenye olwatyelelo lunye phaya kum lundenze ndangumntu owahlukileyo andisokuze sokuze ndibe ngumzalwane uBrenham omnye endandinguye nokuba iinqwelomoya ziyadlikidleka nokuba umbane uyalanyaza nokuba intlola ijolise umpukumo nokuba yintoni ayikhathaliseki ndiza kucinezela udaba ngobabalo lukathixo kuba ndishumayele ivangeli kuso sonke isidalwa nakuye wonke umntu endithe ndanako ndibacengela kwelaa lizwe lihle ngaphesheya ikhangeleka iinzima ingathabatha amandla amaninzi andiyazi inde kangakanani asiyazi ngokuthetha ngokwenyama ngokovavanyo lwam ngenye imini wathi unamashumi amabini anesihlanu iminyaka yobunzima obulungileyo ubomi ngommelele oko kwandinceda kodwa ow kwakungeyiyo oko asikuko iyinto ethile ngaphakathi apho oku konakala kufanele kunxibe ukungonakala lo mzimba unokufa kufanele unxibe ukungafi oonyana bakakhishi bangavuka ndi zonke izinto ezilungileyo abazenzayo andinanto imbi yakuyitsho ngokuchasene nayo ukupha amahlwempu kunye namalizo kwaye khumbula kutheni usamueli waxelela usawule nawe uya kuprofeta kwaye amaninzi alo madoda angabakhulu abashumayela abanamandla banokushumayela ilizwi njengeziphatha zithunywa kodwa noko yayingeyontando kathixo uthixo wayefanele abe ngukumkani wabo mzalwana dade ngumela umoya ingcwele akukhokhele masithobiseni iintloko zethu njeokomzuzwana
I'm so homesick and blue, and I want to see Jesus.
Ndikhumbula ikhaya kwaye ndimatshekile kwaye ndifuna ukubona uYesu. Ndingathanda ukuva ezo zasedokisini iintsimbi zikha. Iya kuqhakazisa indlela yam kwaye iya kunyamalalisa lonkuloyiko. Nkosi, masijonge ngaphaya kumkhusane wexesha.
Lord, let me look past the curtain of sorrows and fear.
Nkosi, ndenze ndijonge ngaphaya komkhusane wentsizi noloyiko. Ndenze ndisingasingeleya inelanga iqaqambileyo imozulu. Iya komeleza ukholo lwethu kwaye iya kunyamalalisa lonkuloyiko. Nkosi, benze bajonge ngaphaya komkhusane wexesha.
I'm sure, Lord.
Ndiqinisekile, Nkosi, ukuba eli bandla lincinci ngale ntsasa lingajonga nje ngaphaya kumkhusane, hayi inkxwaleko kubo, phaya ayisokuze ibekho, hayi ingulo, kwanto kuphela ingqibelela, kwaye ikukuphefumla nje okunye phakathi kwalapha naphaya, ukusuka kubudala beminyaka ukuya kubutsha, ukusuka kwixesha ukuya kunaphakade, ukusuka kwixhala langomso nosizi lwayizolo de kube lixesha langoku likanaphakade kwingqibelelo. Ndiyakuthandaza Thixo ukuba uya kusikelela wonke umntu apha, ukuba kuya kubakho abo apha Nkosi abangakwaziyo wena ngalaa ndlela yothando kwaye ngenyaniso bawo, akukho nto inokungena laa ndawo ingcwele ngaphandle kolaa hlobo lothando, uzalo olutsha, ukuzalwa ngokutsha. Umoya oyingcwele Thixo luthando, kwaye siyayazi ukuba oko yinyaniso. Akukhathaliseki ukuba sisusa iintaba ngokholo lwethu, ukuba senza izinto ezinkulu uthi ngaphandle koku yaphaya asinakuba nako ukukhwela laleli ngaphaya, kodwa ngako okuya kuya kusifunqulela ngaphaya kwezi ngxaki zomhlaba. Ndiyathandaza bawo okokuba uya kubasikelela abantu apha, kwaye yanga okokuba wonke umntu othe wandiva ngale ntsasa ixela le nyaniso okokuba uya kuba lingqina lam, Nkosi, njengoSamuweli wakudala. Ngaba ndakhe ndabaxelela nayiphi into egameni lakho kuphela oko kwakunyanisekile bangabagwebi, kwaye ndiyabaxelela ngoku, Nkosi, ukuba wena undithabathele kwelaa lizwe kwaye wena uyayazi ukuba iyinyaniso. Kwaye ngoku bawo, ukuba kungabakho abathile abangakwaziyo wena, yanga lena ingayiyure abanokuthi, Nkosi, beka ngaphakathi kwam intando ibe intando yakho, ndinikeze bawo. Kwaye ngoku nina nineentloko zenu ziqutyudiwe, ningaphakamisa izandla zenu nize nithi, ndithandazele mzalwana uBrenham intando kaThixo ngaphakathi kum.
Now, while you're right where you are,
ngoku ngelixa nisekho kanye kwindawo enikuyo, njengokumnandi ngenene, kutheni ningatsho nje kubawo, Thixo, ngaphakathi entliziyweni yam namhlanje ndiyashiya zonke izinto zehlabathi, ndishiya yonke into kuze ndithande wena kwaye ndikhonze wena bonke ubomi bam, kwaye ndiyakwenza kusukela ngale mini ukubheka phambili ndilandele wena kuso sonke isibhalo
seBhayibhile.
Ukuba awukabhaptizwa kubhaptizo lobuKristu, ndiyakwenza Nkosi. Ukuba andikamamkeli umoya oyingcwele, uya kuyazi xa umamkele, uya kukunika ingqiniseko nothando oludingayo. Oh, ungabe wenze izinto ezahlukileyo, ube neemvakalelo, njengoko unokuba uye wakhwaza okanye wathetha ngelwimi, nto leyo ilungileyo. Kodwa, ukuba oluya lungcwele uthando alukho phaya, ndikholelwe ngoku uthi, Nkosi, beka ngaphakathi kwentliziyo yam nasemphefumlweni wam ukufikelela komoya wakho ukuze ndibe nakho ukuthanda nentlonipho nokuba nolwathando olungcwele entliziyweni yam. Namhlanje oluya kundithabatha lundise kwela lizwe xa ukuphefumla kwam kukugqibela kundishiye ngeli xa sithandazayo. Thandaza ngokwakho ngoku ngendlela yakho. Thandaza, cela uThixo ukuba akwenzele oku ya. Ndiyanithanda, ndiyanithanda nina nixabisekileyo nintloko zingwevu madoda ahleli apha enisebenze nzima kwaye nomdla abantwana abancinci. Nina nihluphekileyo bomama abadala abosule iinyembezi emehlweni abo. Mandiniqinisekise ngale, dade sithandwa, ayikho ngala ndlela ekunqumleni omnye umphefumlo ngaphaya. Ndiyakholwa ukuba ngokuqinisekileyo ilapha egumbini, ngummango nje esiphila singene kuwo. Oku kukonakala nje esiphila kuko ngoku. Kodwa yenza intando yakho kuNkosi, intando yakho mayenziwe. Thandaza ngeli xa sithandaza sonke. Ngentlonipho Nkosi, phezu kweziseko zelizwi lakho nomoya oyingcwele wakho, sivuya kakhulu ekubeni siyazi apho uzalo lwethu lusuka khona. Siyavuya okokuba sasizalwe hayi ngentando yomntu ingeyiyo nentando yenyama kodwa ngentando kaThixo.
Kwaye
siyathandaza namhlanje bawo okokuba aba abacelayo ngoku uxolelo lobabalo okokuba umoya wakho uya kuwenza lo msebenzi. Nkosi, akukho ndlela yokuba mna ndiyenze, ndingumntu nje omnye unyana kaKish, kodwa siyakudinga wena umoya oyingcwele. Thixo, mandibe njengoSamuel omnye oxela inyaniso yelizwi kwaye uyingqinele yona kwade kwalapha, kwaye ndiyakholwa ukuba wena uya kuqhubekela okoko nje ndihlala ndinyanisekile kuwe. Banga bonke ngoku bangamkela ubomi obungunaphakade bawo, langa olu suku lungaze lumke kubo. Iyure xa besiza kulishiya eli hlabathi, yanga oku koko ndisandula ukukutsho kubo, kuvuleka kokuyinene. Kwaye njengoko sihleli apha abanakho ukufa namhlanje, sijonge kwiwotshi yethu, sicinga ngedinala yethu, ngomsebenzi ngomso, ngengxaki nokubulaleka kobomi, aziyi kubakho ngoko. Zonke ziya kunyamalala, akusayi kubakho zingxaki, kwaye chulumanco olunye olukhulu likanaphakade. Banike bona olwahlobo lobomi bawo bonke kubo, kwaye yanga icela kuwe oku bawo okokuba wonke umntu olapha ngale ntsasa othe wandiva ndisitsho lo mbono, ndanga ndingadibana naye wonke ubani wabo kweliya icala. Nangona kunokubakho amadoda apha anokungavumelani nam nabafazi nabo, kodwa bawo kungaze ukwenze oko kume endleleni yethu. Sanga singadibana nabo ngaphaya kwaye babaleke nabo, kwaye sichakamfule omnye nomnye sikwaza umzalwane wethu oxabisekileyo. Yenza ibe njengokuba yayibonisiwe phaya Nkosi, kuye wonke ubani, bonke abo ndibathandayo nabo bonke abo bandithandayo. Ndiyathandaza ukuba iya kuba ngalaa ndlela Nkosi, kwaye ndiyabathanda bonke. Yenza babonakale bawo, ndibanika ubomi obungunaphakade ngoku, banga bangenza indima yabo ukuyamkela yona, kuba ndikucela oko egameni likaYesu. Amen. Sinambalwa nje amathumbu okuthandazela abagulayo. Ndiyabona sinencinci egulayo intombazana apha kunye nenenekazi esitulweni.
Now to my most precious brethren, sisters.
Gogo, kwabam abona baxabisekileyo abazalwana nodade, ncedani, musani ukungandiqondi. Andazi kwenzeke ntoni. andazi kwenzeke ntoni. Kodwa Thixo, andisayo ndenze ndibuyele phaya, ndenze nje ndibuyele kuyo laa ndawo, kulapho ndifuna ukuba khona, nokuba yayiphi na. Andizami kuba nguPaulos owafunqulelwa ngasentla kumazulu esiphathu. Anditsho oko, ndiyakholwa kuba yena wayezama nje ukundikhuthaza, ezama ukundinika into encinci ukundityala ndiqhubeke kulungiselelo lwam olutsha oluzayo. Ingaba iya kukhangeleka ikukungahloneli ukuba ndifunda into ethile apha nje umzuzu? Ingaba iya kuba yelungileyo omnye okhokheleyo wolinda ixesha belizwe, uBilly Graham. Ugqirha uBilly Graham umenyelwe kubusilamus kwiphepha elingaphambili le-The African Times, February 15, 1960. Umbhali wenqaku lomhleli owayengummuslim uMohammed ucinga ukuba imimangaliso ifanele ilandele ukushunyayelwa kwevangeli kaKristu osenguye izolo namhlanje naphakade. Siyacaphula ikuko oku, uKristu uthembise abalandeli bakhe xana wathi, lowo ukholwa kum imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye kwanemikhulu kunale uya kuyenza. Ingaba ibandla lakhe layenza imisebenzi yokuba izibonakaliso zikaKristu eBhayibhileni? Ingaba iyayenza namhlanje? Linganakho naliphi ibandla lizibalule lenze nkqu isiqingatha semimangaliso eyenziwa nguKristu, hayi ukuthi imisebenzi emikhulu? Ungayenza ngokwesiqu sakho odumileyo ummeli wobuKristu vusa ukuvusela ebomini abasenyameni abafileyo, ungahamba elwandle ungaphilisa abagulayo uze unike ukubona kwiimfama? Asikuko na oku ngokwephutha elichazwe ngasentla okubekwe nguMohammed okanye ukubekwe okanye uvavanye nguKristu abalandeli njengentetho yabanye okanye ekukholweni kwakho? Okungako kunqaku lomhleli lomMuslim yecacileyo ephosakeleyo intetho emva kwenye, bamdelela lomMuslim kodwa wayenze kakuhle, kodwa nako oko bafanele bakutsho. Impendulo engcono yokufunda iBhayibhile nokuyazi iQuran, iQuran iyasilela ukuba inge yasilela ekuthelekisweni. Ibango lobuMohammed libalasele kwaye liyabushiya ubuKristu, yi-NDUMBISA ecace gca yindumbisa. Ndiyaqikelela ukubona ngeengcinga. Umbhali, nakubeni kunjalo, uchukumise indawo ebalulekileyo ngokubhekiselele kwimimangaliso eyiyeyebandla. Kodwa apha kwakhona siyakuthandabuza ukunyaniseka kumbhali kuba ngubani onokwalatha kwaye aphikise imimangaliso eyenziwe ngumfundisi William Branham phambi kwamaMuslim eMzantsi Afrika xana 10,000,000 lamkela uKristu njengomsindisi? Phantsi kolungiselelo lukaWilliam Branham eDurban, Mzantsi Afrika, nakwezinye iindawo kwihlabathi lonke okanye kuT.L. Osborne eMpuma Afrika, kakade simi ngakuBilly Graham ikhulu elinye leepesenti, sithethile ngenqaku lombuzo lelingena eli nqaku lombuzo alinaxabiso. Kodwa embindini wayo nayiphi intwanana yayo, bandibizi bathi sasingababaxi sasingaze sasikwenza, kwafanela bangqini kwiphepha labo ukuba uThixo uyenzile nakanjani, uThixo ukangakho ukuba nguThixo namhlanje njengoko wakhe wanjalo. Ungangacingi ukuba bayikholelwa, abayiboni, ayifihlwanga nje, ayenzelanga egopheni, kwaye amakhulu amawaka abantu behleli phaya babukela okuya Xa nababona esasiqhwala eqhwalekileyo inkwenkwe isiza phaya, umoya oyingcwele wayixelela malunga nobomi bayo kunye nezinto nokwenzekayo khona phaya, kwaye babona ishumi lewaka lamamuslim elele ebaleni sicaba amkele uYesu Kristu njengomsindisi. Sisenabo OTL Osborne nanjalo njalo abasonda ukutya kwezimvu. Yaqikele umzalwane uOsborne akakayi ezantsi phakathi kwamamuslim okwakaloku nje babanga ukuba ngabona babalaseleyo noma na, kodwa sisenaye uThixo onokuhlangula izimvu endonyameni, onokuhlangula izimvu kwibhere. Yandenzela kakuhle ukwazi ukuba kwafuneka bayibhale kwaye bayigqale, hayi bacinga abenzi njalo bemka bayishiya kwaye bajika imihlana bathi ah ezo ntsuku zagqitha. UMoslim wathi ingaba injalo, iBhayibhile yonke ngoko yagqitha, nonke nina niphosile, ninqula umntu, umntu owafayo kwaye igama lakhe yayinguYesu kwaye wafa kwiminyaka yakudala kwaye akukho nto ingengaye evusiweyo. Babengena kutho oko kumhlangano waseDurban phaya wema wenza into enye awayenzayo yabonakalisa kubo ngoku kwa amahlelo afanele abuyele. Oyena mntu owabhala nowandixelela ukuba kuya kufuneka ndikhangelisise imfundiso yam eBhayibhileni yayingulowo okwafuneka abhale oku ya ephepheni labo. UThixo uya kubenza bamdumise nakanjani ngoko nokuba kunjalo kunjalo lonke uya kubenza bamdumise nakanjani.
We got a little sick girl sitting here.
Sinencinci egulayo intombazana ehleli apha. Ingaba ngumntwana wakho? Yintoni ingxaki yakhe dade? Ma'am, ukopha kobuchopho. Oh, ehe. Iminyaka emine ku-August. Oh, ingaba ngowasemaringo okanye naweni ithile ezantsi phaya? Poli, ingaba lena yiyo intombi ngoko?
And only one thing mother can just save the girl.
Uko into ekuphela kwayo mama enokusindisa intombi leyo. KuThixo eyaziyona. Vuya kakhulu ngoku ya. Ngaba uhlile ukuya kumthandazela mzalwane uNeville. Ususela umzalwane uNeville ehlile weza wamthandazela. Uye wabangcono. Sisenabo abelusi abakwaziyo ukudla kwezimvu.
What's your trouble, sister dear?
Yintoni ingxaki yakho? Dade sithandwa ohleli esitulweni phaya eyakho umhlaza.
Well,
kuhle ukuba bendinokuze nje ndinicele into ethile mhlawumbi kanye apha. Bangaphi abalapha ababephilisiwe nje kumhlaza? Phakamisani izandla zenu khangela apha dade. UThixo ngumphilisi, siyakwazi oko. Ukuba ndinixelele ukuba ndinokwehlela phaya ndize ndisuse okwakopha kobuchopho kwentombazana ndize ndiyiphilise, ndiyakuba ndinixelele okungalunganga okanye ndingasusa umhlaza emfazini. Kodwa ndazi into enye, kwakukho ibhere, umhlaza, ithumba, ubumfama, kwankqunukufa xa kamfule enye yezimvu zikaThixo ngenye imini. Ndaza ndaya ngamandla kaThixo, ndaze ndalibulala, ndabuyisa laa mvu, injalo loo nto. Kwaye siyaya namhlanje, hayi nangenye into ethile enkulu, usibani bani. Ndiya ngesilula isilingi somthandazo, uya kuyibuyisa. Uya kukholelwa oko, akunjalo dade. Uyakholwa nawe, akunjalo dade. Bangaphi kuni abakholelwa ngentliziyo yenu ngoku? Thobisani iintloko zenu ngelixa ndiya emthandazweni. Bawo othandekayo, omhle oselula umfazi ulele apha awungasokuze ahambe okanye ajikeleze ngaphandle kokuba umncede. Utshaba lumfumene ungaphaya kokuncedakala nangomphi ugqirha. Utshaba lumchuzulele kude kakhulu ngaphaya endaweni de ugqirha angabi nakwenza nto, kodwa akanakungafumaneki kuwe ngosi. Ulapho kanye apho wena unakho ukubeka isandla sakho kuye. Kwimiba yelizwi likaThixo, ndibeka izandla zam phezu kwalo usemtsha umfazi. kwaye ndisohlwaya okukopha kobuchopho egameni lika Yesu Kristu ndimbizela kumfazi ophilileyo kwakhona uya kuphilela eluzukweni lukaThixo. Wanga angaphili angene ephuma kweli bandla njengabanye abathe bangena ngokufanayo koku anike uzuko kuThixo. Makube njalo ngoYesu Kristu. Kwaye ukuba ngwevu kweenwele zakhe nje imijikelo embalwa ngaphezulu kwaye uya kuba kwelaa lizwe ngaphesheya apho ndingakhange ndibone abadala kwakhona kodwa abatsha. Kodwa abakhe abathandekayo bahleli apha bentywizisa kwaye bayamthanda. Utshaba olukhulu oluthe lamxhakamfula laza lamchuzulela ekubeni angafumaneki kugqirha, ingonyama eyoyikekayo yomhlaza. Thixo, ndilandela emva kwakhe, ndiza ukuze ndimbuyise. Ndiyayibulala ingonyama yomhlaza egameni longoyiswayo uKristu, lowo ndingunozakuzaku kuye. Yanga ingemka kuye kwaye wangangaphila aze aphile iminyaka emininzi noko ukwenzela imbeko nozuko lukaThixo ngoYesu Kristu iNkosi yethu. Ngoku bawo wasezulwini, oko nje akukho kwisikrweqe esikhulu, hayi ocociweyo umkhonto, ulwimi namagama eciko elithile, kodwa ngesiqhelekileyo isilinge esincinci sokholo. Ndiza ngenxa yalo mphefumlo kunye nalo mzimba oluthe utshaba lomhlaza lamxhakamfulela ekubeni angafumaneki kugqirha, kodwa ndiza ngenxa yakhe ngale ntsasa Nkosi ukumbuyisela kwelinomthunzi eliluhlaza idlelo namanzi angawokuphumla. Egameni lowoyisayo uYesu, lowo ndingunozakuzaku wakhe ngolungazenzisiyo ukholo, ndiyakholwa ukuba uya kubuyiswa ngala mandla alo mthandazo esiwenzileyo. Makube njalo. Ndiyakholwa kukho inkonzo yobhaptizo. Ingaba ikhona? Ungaphakamisa intloko yakho nje umzuzu. Umalusi usandula ukundixelela. Aba bantu bagula kakhulu kakhulu. Baya kuphila nje sanuku ilungile. Sithembiso sikaThixo zange sasilela. Thina siyabalandela. Banenkonzo yobhaptizo, kukho abantu abathile ekufanele bahambe. Siza kuba nenkonzo kwakhona ngobu busuku. Ngaba ukhona nabani apha ongenakuza ngobu busuku ungathanda sikwenzele umthandazo ngoku? Ongenakuza apha ngobu busuku ungeza kanye apha ngoku? Wena ungenakuza ngobu busuku, yakuba nexesha elaneleyo lokwenza umgca wokuthandazela ngobu busuku. Kufanele babhaptize aba bantu. Unenkwenkwe encinci phaya kulungile. Ewe mzalwana, Inkosi kakhulu. Ingaba konke kulungile ukuba ndiyayifunda emva kwentwanana okanye kanye ngoku? Inkosi Mhlekazi. Ngoku ukuba ndingasinika nje umzuzu okanye emibini ubude, ngoko siya kuba nenkonzo yobhaptizo. Ndiyayazi niyakuthanda ukulubona. Kwaye abo banqwenela ubhaptizo ngale ntsasa kuhle, nina amanenekazi aya ngapha ukutshintsha iimpahla zawo kwaye amadoda aya kweli cala, kwaye ngelixa ndithandazela aba bantu bagulayo, ngoko ningabe nilungiselela inkonzo yokubhaptiza. kunye nabaya ngoku abathe ngo obusuku ngiyakuzama ukwenza omncinci umgca wokuthandazela obusuku kwangoko kwamsinya njengoko bengena kwaye siza kuqalisa kweyokuqala incwadi yabase-Efes ngobu busuku kwaye siyakuvuya kakhulu ngoku ukuba nani ngaphakathi ukuba aninabandla lakuyo kodwa ukuba ninomalusi wenu kunye nebandla ngoko yani kwelixabisekileyo ibandla lenu apho nixhasa khona ukuba nina ekufanele nihambe kwaye niza kumka ngeli xesha thixo anisikelele yibani kunye nathi kwakhona xa ninako siya kuvuya ukuba nani ingaba kufanele uthandazelwe nawe mzalwana ntoni ingxaki yakho qondo oluphezulu loxinzelelo lwegazi ngoku abanye benu ngelixa uqubuda intloko yakho umzuzu ifuna ukuthandaza bawo ndibulela wena namhlanje ngesilingi esincinci sikamalusi umthandazo obeka ingonyama emadolweni ayo kunye nemvana encinci yachuzulwa yasuswa kuyo yabuyiselwa kumama nakutata wayo ndithandazela umzalwane wethu ndiyacela ukuba wena umbuyisele ngaphakathi ekhuselekile naye enkosi langa uxinzelelo lwegazi neengxaki zomzimba zingayeka ndilandela emva kwakhe enkosi mbuyise egameni likayesu kristu makube njalo amen uthixo wakusikelele mzalwane ukwehla ndikubona ubambe encinci inkwenkwe eyimfama enye into engaphezulu endingathanda ukuyitsho bendinayo gula kakhulu mhlanza ndaze nacinga andifuni nikuphose oku ukuba ndinganako ndicinga thixo yintoni endingayinikeza ukuba ndingeva umntu othile usima ngaphandle umfazi wam ebeya kuthi bhili kukho elidala inene apha lize kukubona kwaye naku kungena omncinci ontloko inempandla umfo kunye nemisebe engwevu idinga ebusweni bakhe ebeya kungena athi ungumzalwane uBrenham bendiyaku ewe mhlekazi ndinguye igama lam nguSimon abeke isandla sakhe phezu kwam aze ajonge kum umzuzu athi ulikholwa mzalwane uBrenham ewe bekuya kulunga konke uSimon Petros weBhayibhile indlela ebendiya kuyibunguzelela ngayo loo nto ebengayi kudingeka atsho okuninzi nje abeke isandla sakhe kum bekuya kulunga konke kwaye okweza kum ngoko ngoncedo lukathixo nangobabalo lukathixo kukho amashumi amawaka abantu akholelwa into ekwayo ukuba ndiya kuya kubo ndaze ndacinga bos ndenze ndifike kuye wonke ubani endinakho ngoko ndenze mna nje ndacinga ukuba uSimon okanye nje uPaulos abanye babo uyangena nje aze athi wena mzalwane uBrenham ewe abeke izandla zakhe phezu kwam aze ajonge kum athi kulungile mzalwane uBrenham hamba nje uphume bendiya kuphila bendiya kuba nguphilileyo ngokuqinisekileyo ndathi kwedini ukomelela kwam bekuya kuvuka kanye ngoko bendiya kuthi ndiza kuphila ewe mhlekazi kwaye kukho abantu abakholelwa laa nto inye namhlanje kwaye oko koko endihlela khona apha ukuza kukwenza ukubeka izandla kuni ndicele uthixo ndifuna ukuhamba nale nkwenkwe incinci dade nje umzuzu iyencinci eyimfama inkwenkwe kudala kangakanani ibe iyimfama usukela ekuzalweni molo nkwenkwe encinci ow uyelunge ngamandla inkwenkwe encinci Oh Thixo onobabalo ngaphaya kokufikelela kogqiba ekuzalweni kwale incinci inkwenkwe izalwe iyimfama kwaye ayinakho ukubona lena intle ekuthandekayo incinci inkwenkwe kwaye uthabo ngaphambi kokuba umfo omncinci abe nethuba ebomini lamxhuzulela ngaphaya kokufikelelwa ngugqiba ke ndiyaphuma ndilandela emva kwayo ngale ntsasa nkosi esi silula isilingi esincinci somthandazo mandiyibuyise thixo Lihlangana noThabo umtyholi egameni likaYesu Kristu kwaye ndiyayibanga le nkwenkwe ukwenzela uThixo. Ndibanga ukubona kwayo ukwenzela uThixo. Ndiyibuyisela oko athe uSathana wayikhuthuza kona. Yanga ingakufumana egameni likaYesu Kristu. Iyakwenzeka ngoku, mayibe njalo ngoku. Dade sihlobo, ngoku ungabi nayo nantwana yentandabuzo, kodwa le nkwenkwe iza kuphila. Ufuna umbuyisele apha ebandleni kwaye ubonise abantu unakho ukubona ngoku akunakho. Mnike ukubona kwakho egameni likaYesu Kristu.
Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, tonight, this little...
Nkosi uYesu ukubeka lona umncinci esithe sanikela ongako umthandazo ngaye, kodwa ngale ntsasa ndiyeza kwakhona egameni likaYesu Kristu ndicwaye isilingana esincinci othe wandinika sona, kwaye wena uthe wandinceda ngesi Nkosi ngamandla akho ukuthabatha emlonyeni womhlaza, emlonyeni wokufa ngokwakho, uvuse abafileyo emva kokuba bechazwe njengabafileyo kwaye belele bomile kwaye bebanda. Ndilandela emva kolu tshaba egameni likaYesu Kristu, ke mbuyisele ebomini obulungileyo kwakhona Nkosi. Nikeza oko ke mayenzeke ukwenzela uzuko lukaThixo. Kwaye ufanele uthandazelwe ulikholwa Nkosi. Ndiyamzisa ekufikeleleni kwesi sincinci silingi egameni likaYesu Kristu, yanga ingemka kuye kwaye ingaze ibuyele. Kuhle, esiya sikwasinye isilingi esincinci esaphumayo saya kufumana umzalwane uHali nokwenzela intombi yakho nesiqu sakho. Ngoku bawo wasezulwini, ndilandela emva kotshaba ndisebenzisa esi sincinci isilingi othe wena wandinika sona, kuba wena wathi ukuba wenza abantu bakholwe kwaye unyaniseke xa uthandaza. Elalitye lincinci liyakuya kwindawo yokubulala, langalingaya ngoku Nkosi, njengoko ndilithumela kwisicelo sakhe egameni likaYesu Kristu. Yanga ingaba njalo. Amen. Kulungile Tate, ngoku thina si imithambo luvo ingaphaya kokufikelela kogqirha, banganako ukukunika into ethile yokukuzolisa, kodwa iya kukwenza mbi kakhulu emva koko. Ehe, ngoku jonga, siyaphuma silandela yona ngale ntsasa, siyaphuma sikubuyise. Nkosi uYesu, amahlanu amatye amancinci, UKHOLO, kunye nesilingi somthandazo. Kwaye ndiyambuyisa udade wethu ekukhonkweni kobaba uphakuphaka ngaphaya. Ndiyambuyisela eluxolweni nakumadlelo anomthunzi aluhlaza namanzi angawokuphumla. Ndikwenza oku egameni likaYesu Kristu. Amen.
Amen. Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Bawothixo, le ntombazana incinci sivuya kakhulu ekubeni ibingeso sigulo sezihlunu, kodwa nangaphandle kwento eyiyo isesekufikeleleni kwakho Nkosi, kwaye ndiyeza kunye nesilingi esincinci kunye neli litye, kwaye ndicinezelela eli litye ngawo onke amandla endinokugibisela ngawo egameni likaYesu Kristu langalingabetha indawo wanga udade wethu angaphila. Ndikwenza oku egameni likaYesu Kristu. Njengalo mama usemtsha kunye nenzala yakhe encinci omncinci afuna ukuhlangana naye ngaphesheya kwelinye icala elalizwe lizukileyo endithe nje ndathetha ngalo, kwaye bona umama akayi kuphila ukuya kuvuswe umfo omncinci, kwaye naye umfo omncinci akanakuphila thuba lide ngaphandle koncedo lwakho, kodwa ndiyeza nesilingi kunye nawo onke amandla nokujolisa endinokuthatha kutshaba, kwaye egameni likaYesu Kristu ndidubula oku kuye baya kuphila ukwenzela uzuko lukaThixo egameni likaYesu. Amen. Oh, kuhle kakhulu oko. Ndiyavuya, kuhle. Olwalungiselelo ngoko lwalulolona lukhulu ulungiselelo lokukhombisa abantu lakhomba kwimisebenzi. Bawethu wasezulwini, Sathana uxhuzulele lo mama mncinci ngaphaya kokufikelela koogqirha naphesheya wanokudubula kuphela ichiza ngalaa ndlela Nkosi eliya kuthi kuphela limkrazule ukumjikelezisa ukumjikelezisa lingade limenze azazi apho akhoyo, kwaye xa efika kuyo umbi kakhulu. Kodwa ndiyeza kunye nesi silingi sokhoyo kunye nelitye ndilijolisa ngokungqalileyo ujoliso ukuthi nqo kutshaba egameni likaYesu Kristu ndithabatha oku kuphakuzela kuye ukwenzela uzuko lukaThixo. Amen. Thixo othandekayo, umzalwane uGeorge ulele ngaphesheya esifa kungekudala ndabona oko ukholo lwamenzela kona. Ngoku unokutyatyamba kwamathambo Nkosi, siyaqonda ukuba bangamnika iyeza ikhotizoni into ethile eyakupholisa ngahlobo luthile intlungu, kodwa ayisayi kuyisusa into ke. Sijolisa lo mthandazo egameni likaYesu Kristu kwanga ukutyatyamba kwamathambo kungemka wanga angagoduka kwaye aphile. Enkosi mzalwane. Uphila njani sithandwa? Oh bethu ubuthulu, ingaba unakho kwa ukuva? Aha, njengaphaya kokufikelela kokwazi komntu ulikholwa kwinkosi uYesu. Ndibona umfazi omhle ngaphesheya phaya ngenye yezimini uyakuba mtsha kwakho naphakade, ndiyayazi ufuna ukuphilela uzuko lwakhe ngoku.
Can't you find him?
He's in God's.
ukubuyela kuyo unyana wakho akunakho ukumfumana. Oh, wemka. Oh, oko. Ukuba sentlungwini. Ehe. Dade sithandwa, ndifuna ufike apho uziva kamnandi. Ingaba yena uvile umbono ngale ntsasa? Kuhle, mxelele. Kuhle, uza kukuxelela okwenzekileyo. Nje ngaphesheya kokuphefumla kwakho apha. La nkwenkwe ixabisekileyo ilindele wena. Wena uya kuba mtsha njengayo. Uthando, nje uthando. Bawo othandekayo wasezulwini. Ugqatso lobomi lubalekiwe. Akusekho kungako kuseleyo. Kwaye inkwenkwe yakhe exabisekileyo njengapha yakumlamo. Ukuba nje ibinokujonga kuphela ngasemva ibiyakuthi nje iintsuku ezimbalwa. Yena ulindele la mkhombe Nkosi oya kumgqithisa kwinkungu ukuya kwelaa lizwe lizukileyo. Msikelele bawo kwaye uthuthuzele intliziyo yakhe kwaye yanga leya ingaba kukumnyama kwakhona okukhulu njengapha yakomlamo.